masimene njalo ngoku njengokuba sithoba iintloko zethu.
Lord Jesus,
Nkosi Yesu, siyakholwa nje kuphela. Wasiyalela ukuba sikholwe nje kuphela kwaye siyakholwa ngoku. Kananjalo sizisa kuwe imibulelo, sikubonga ngoko sesivile sakubona oko kuyaluqinisa ukhulu lwethu. Sikubulela kanjani khona ngeli thuba lelinye lokuza ukuza kulungiselela abo basweleyo. Ngoku ndithandaza wena Thixo ukuba ukhawulelane neemfuno zethu ngokuhlwanje ngokwesithembiso sakho egameni likaYesu Kristu siyakucela oku. Amen. Siyavuya kakhulu ngokuhlwanje ngeli lungelo lingaka lokubuyela kulo mnquba kwakhona sinendaba ezilungileyo zenkosi uYesu ovukileyo. Kwaye ndifike kade nje bendinesigulana esingeniswe ngokungxamisekileyo esisuka eMichigan khona ngoku yaze inkosi yamenzela into engumangaliso kwangoko nje. Bethu indlela azazi ngayo zonke ezi zinto ukuze azibeke nje akufunekanga umxele le nto, uyazi nje ukuba kuyintoni na. Kwaye ngoko sinombulelo kakhulu, abantu baqhube imini yonke ukuza apha. Kwaye ngoko sinombulelo omkhulu ngaloo nto. Ngoku ningayilibali ingaba livulelo na eli khasethi qhosha lesibane. Ndiyabona ningazilibali iinkonzo kule veki izayo, ngolwesithathu ngokuhlwa nangentsasa ecawe zayo kana ngokuhlwa ngecawe. Ukuba nobenikho emelwaneni ndiyazi ngokuqinisekileyo babovuya ukuba nani apha. Kwaye ngoku maze nimthandazele njengokuba ndikwindlela eya kwenye indawo kwaye ndinethemba lokubuya kamsinya. Ndifuna ukunibulela nonke ngobubele nangeenkumbulo enithena ndenzela zona. Kwaye umzalwana othile usandula kundithumela isuti entsha yempahla isuka izantsi kwinkonzo encinane eGeorgia. Kwanabo bantu uyamangalisa nje. Kwakhona ndifuna ukubulela abo bantu basuka izantsi eKentucky ebendinabo kwiveki pheleleyo ekhefini. Kwanoko konke oko inkosi yathi yasenzela khonapho ngesikhulu esinamandla isandla isathi sambona ngaso oko wakwenzayo. Ngoku sithemba ukunibona kwakhona kwakamsinya ngokukhawuleza nje ukuba ndibuyele ngapha ndisiya enkonzweni eNew York. Apho kuseStone Church ndinomzalwana uVicky ekuqalekeni ndiyakholwa ngoNovemba ngo-12. Kwaye siyakuba lapho kwiintsuku ezimbalwa ngaphambi kwexesha. Size sidlule sinqumle kwakhona sisiya eSheerport eLouisiana nomzalwana uJack Moore kobe kukweyemibulelo iveki yemibulelo eyakube iphaya eSheerport. Ikho kwibhodi yendaba ndiyacinga emva phaya kwizaziso. Kwaye ngoko sithemba ukuba nabahlobo abathile basuka emazantsi emva kweKrismesi kwaye soba sisePhoenix ngoJanuwari ukuze silindele umnxeba ovela phesheya size sibe nokulungisela iinkonzo zaphesheya. Bajongene nazo ngoku kule nyanga ipheleleyo umzana uBotters obebhalela khona njalo usuka kutyelelo lwehlabathi lonke oluza kuqala nje ukuba lube selelungile. Kodwa kufanele silindele imeko. Izihlwele zikhulu bhitha phaya asinakuze sibafake endlwini, funeka nje sibahlalise ebaleni. Kwaye ngamanye amaxesha ziyanda phantse kube akukholeleki ngokwamanani, ngamanye amaxesha ziba kumakhulu amahlanu amawaka. Eso sisingatha sesigidi sabantu kwindibano enye ingelo nani liya enkonzweni kwiintsuku ezithile kodwa kwindibano enye. Niyazi abavangeli badla ngokubala kuba bangaphi na abantu abathi beze kwiiveki ezintandathu, yabona. Kodwa sibala nje kuba bangaphi na abakhoyo ngolo suku ngelo xesha linye. Kwaye ke ngamanye amaxesha kubikho ndawo yakubahlalisa, niyazi kufuneke sibabeke nje ebaleni ngaphandle. Kwaye kufuneke sisebenzise amaxesha apho inganiyo idyudyuza imvula. Kwaye ezo ntsizana zabantu zihleli phandle phaya, babonile abafazi behleli phandle phaya bevuzisa inwele abantu abanxibe kakuhle baye nje behleli kuloo mvula imini yonke behleli nje apho ibe igalela liduduma libaneka nemimoya yelikhwa ibhudla. Kwaye bona besihla benyuka ngokwamaza bebhudlana njalo behleli kanye apho belinde ukuba ude uze kubathandazela, yabona. Ngoku niyazi ukuba uThixo uyaluhlonipha ukholo olunjalo, uyayenza loo nto. Kufuneke wenze into ethile ukuze uThixo ayihloniphe, yabona. Umbonise abantu abanikwe izinto zonke ngokulula abadli bona abenza into ngaloo nto, yabona. Kufuneka isipho sisimahla yinyaniso leyo, kodwa kumele kubani ubonakala ngathi kunjalo, uyazi njengoko besithi uba wazalwa unobutyebi nake nakuva oko awubuxabisi. Kodwa xa kufuneke ubusebenzele uyalivuyela ixabiso labo.
You people in the tapes in there.
Ngoku ninabantu baphulaphula emakhasethini apho. Ndingathanda ukuku ndicinga ukuba ngoku ngale ntsasa umyalezo ngale ntsasa ubunjalo kum ngona ubalulekileyo umyalezo kubo bonke ubuvelele bam ngale ntsasa yabona. Ona ubalulekileyo umyalezo kubuvelele bam bubonke. Ngenye imini ndiza kunichazela ukuba kweza njani na. Waye ndiyazi ukuba yonke into isebenze iinyanga ngeenyanga ngeenyanga kude kuzotsho kulo wodwa umyalezo unyuka kuya kutsho kulaa ndawo elo ibilixesha lokuba uthweswe uyabona. Kwaye ngoku ndiqinisekile okanye ndiyathemba ukuba ndifumene ukuba ubuthetha ntoni na umqondiso uyabona. Umqondiso usisiboniso sokuba igazi lisetyenzisiwe ukuba ixabiso elibiziweyo elalifunwa nguThixo. UYesu walihlawula elo xabiso ngokuphalaza elele lakhe igazi wakwenza oko. Ngoku kubomi bakhe kwaphuma umoya oyingcwele. Kwaye xa igazi lithe laqatywa kuwe, umoya oyingcwele ungumqondiso wokuba ixabiso lakho lihlawulwe. UThixo ukwamkele kwaye oko kungumqondiso. Khumbula oko ngumqondiso. Ngoku kukho abantu abaninzi abangaziyo abazi ukuba uyintoni nalo mqondiso yabona. Kwaye kufuneka wenze ngathi akukho uwaziyo yabona ukuze bebonke babe nokuwufumana. Kufana nje nokushumayela usindiso, kufuneka silushumayele usindiso ngendlela aya kuthi wonke ubani lelo mntu wonke, nto leyo saziyo ukuba ayinjalo. Kufuneka sishumayele impiliso engcwele yomntu wonke sisazi nje ukuba asiyo yakhe yabona. UYesu weza ukuza kusindisa abo babekwincwadi yentlangulo kwaphambi kokusekwa kwehlabathi. Weza nje ukuza kusindisa abo ngoba nibona andazi yabona. Kodwa nina akukho nabanina unokuba nokholo ngaphandle kokuba ungathi lelo mntu wonke kwaye lunjalo. Akukho bani unokuza ngaphandle kokuba ubizwe nguThixo, leyo yinyaniso. Ngoko kho abantu abaninzi bangasayi kusindiswa, siyazi malunga noko. Bona ke uThixo wayazi loo nto ngaphambi kokuba ihlabathi liqale ukuba babengayi kusindiswa. Kukho abaninzi abangasayi kuphiliswa yabona, abaninzi abayi kuphiliswa, abanako nje, abanako ukuqonda oko, abayazi nokuba yintoni naleyo. Abaninzi bophiliswa kodwa sishumayela ukuba kokwakhe wonke ubani kuba asazi ukuba ngubani naloo mntu, asazi nje kodwa oko kokwalowo uthandayo. Kodwa abantu abathile abanako ukuluqonda olo kholo. Ngoku ikwayinto enye ngokumayela nalo mqondiso. Umqondiso besithetha ngomqondiso ngalo lonke ixesha kodwa ngoku ubonakaliswa ngomqondiso. Ngoku ngamanye amaxesha siye sawuvumela, amaLuthere avumela ukuba ukwamkela ilizwi, ukwamkela uKristu njengomsindisi wakho. AmaWesile athi xa uziva uvuya ngokwaneleyo ude ukhwaze nguwo lowo onguwa kwamoya uthi ukuthetha ngelwimi ngoko ufumene. Kwaye sifumanisa ukuba oko kukonke kwakungenjalo. Umqondiso ngumqondiso nguwe noKristu njengabantu nikunye yabona. Ngumoya oyingcwele ubomi bakhe ngaphakathi kuwe busebenza ubo bakhe obakhe ubomi ngawe. Kwaye nguwe izityebi, amahlwempu okanye nabani na oya kwamkela. Ngokukhumbula umqondiso yiloo nto ungaya kwinkampani yakwaloliwe uthenge itikiti apho kukho ixabiso. Ixabiso masithi uxabisa amashumi amahlanu esenti ukukhwela le bhasi okanye indlela kwaloliwe ukusuka apha ukuya Charlestown e-Indiana uxabisa amashumi amahlanu esenti. Kulungile, ngoku inkampani ikhupha imiqondiso ukuze yabona. Ngoku into oyenzayo uyahamba uhlaze umntu othile akuthengisele itikiti lakho ngamashumi amahlanu esenti. Bakunika umqondiso, okunika ilungelo kulo loliwe de ayokufika apho aya khona naphina apho aya khona lo loliwe yabona. Ukunika ngumqondiso lowo. Ngoku kule meko igazi lalingumqondiso, ngokwenene lalimele ukuba ligqatywe kuba yayilichiza nje ababenalo kuba yayiligazi lexhwane, isilwanyana igazi lexhwane. Ngoko ke ubomi obabukwigazi, ubomi baphumela ngaphandle, ngoko ke igazi laphalazwa. Ubomi baphuma kodwa babungena kubuyela kwikholwa kuba sisilwanyana. Kodwa babuthetha nje ngesazela esilungileyo ukuba kwakukho ozayo idini eligqibeleleyo. Kwaye ukwenza oko kube kokugqibeleleyo umgwebi wonke uThixo amazulu waba lidini, umgwebi inkundla kwanommeli yabona, waba lidini. Kwaye ngoko xa ubomi bakhe baphumayo obabunguThixo, kwaye ilizwi apho xa lisiza kwaye ndiyakubanika ubomi obungunaphakade. Ngoku ngesiGrike ndiyazi ukuba ndithetha nezifundiswa ndibona izibini okanye ezithathu yabona. Kwaye kwaye igama lesiGrike apho nguzoe, ZOE ngesiGrike, othetha ukuba ubomi bukaThixo ngokwabo kwaye ndiya kumnika uzowi ubomi bambuqu uKristu noThixo babe banye ngoko ubomi obaba kuKristu ngumoya oyingcwele hayi isiqu sesithathu koko ikwangumntu omnye ekwimoya omoya oyingcwele esihla phezu kwakho njengomqondiso wokuba ubomi bakho nexabiso lakho lohambo lihlawulwe kwamkelwe de ube lo mqondiso ufikile awuvumelekanga kwindlela ephakamileyo awuvumelekanga esikhululweni sodula-dula awuvumelekanga ukuba ungene de ubonakalise lo mqondiso kwaye lo mqondiso yimali yakho yohambo kwaye ngoku ubonisa ukuba igazi liphalaziwe laza laqatywa kuwe ixabiso libekiwe kuwe kwaye unomqondiso wokuba igazi lisetyenzisiwe kwaye wamkelekile niyayifumana ngoku Oh bethu oh ngoku asibubo nje ubungqina obuthile yabona Nithi mzalwana uBranham yakuva oko ezimondweni zenu yabona ndakwazi njani Kangela wawusakuba intoni kwaye uyintoni ngoku nantso indlela yokwazi ngayo yabona wawusakuba intoni phambi kokuba lo mqondiso usetyenziswe uyintoni emva kokuba usetyenzisiwe yayisakuba intoni iminqweno yakho ngaphambili kwaye intoni iminqweno yakho emva koko ngoko uyazi ukuba umqondiso usetyenziswe wena okanye hayi kwaye ezinye ezi zinto ziyazenzekela nje zihambe kunye nawo yabona akufani nokuthetha ngawo uthi iilwimi zibubungqina ngoku ndiza kunxulumanisa uthenga iperi yezihlangu ulwimi alusiso isihlangu luphuma nje nesihlangu yabona luphuma nje nesihlangu yabona ngoku isekwayiloo nto umqondiso nguKristu kodwa ukuthetha ngelwimi nokukhupha idemoni nokwenza zonke ezo zinto nokushumayela kwanantoni na bubungqina bokuba ukho yinyaniso kodwa asinguwo yabona sisipho sawo ukuba ndikuxela ukuba uthi ndiyakufuna mzalwana uBranham kwaye ndiyakunika isipho yabona kulungile asindim lowo sisipho sam eso iilwimi zisisipho somoya oyingcwele hayi umoya oyingcwele isipho somoya oyingcwele kwaye umtyholi angayilinganisa nayiphi na kwezo zinto kodwa akangeze abe nguwo umoya oyingcwele yabona angazilinganisa ezipho kodwa akangeze abe nguwo umoya oyingcwele kwaye umoya oyingcwele ungumqondiso wokuba igazi liqatyiwe kuba ulandela igazi oko ukusukela kwincwadi yentlangulo niyayibona oko yayinjongo yokuza kwakhe oko awakulandelayo kwisigaba ngasinye kwisigaba ngasinye walandela oko ukubona ukuba oko kuyaveliswa kwaye babengenakwenziwa bagqibelele ngaphandle kwethu kwaye ngoku wonke umoya oyingcwele utyelela ibandla usenza uThixo ekwinyama yomntu njengoko wenzayo ngaphambi kweSodom etshisa apho nto leyo yayingumzekelo ngoko uAbraham wavela kuye kwaye zonke izinto angazenzanga kwizigaba zonke kwizigaba zamabandla uyazenza ngoku ubuyelwa elizwini kuba imiyalezo nemiyalezo nemiyalezo kufanele ukuba iyokuqina kwilizwi liphela kwaye kwimihla yokugqibela amatywini asixenxe evuliwe ibikukuqokelela wonke ubhadulayo oshiyiweyo ngawo ukuze loo nto iyonke yenziwe umzimba omnye omkhulu omtshakazi abo bephila phaya kudala babengagqibelelanga de eli bandla ligqityeleliswe eliqela lomtshakazi kwimihla yokugqibela ukuze ungeniswe ngaphakathi ukuze bekunye benyuswe yabona umqondiso uYesu Kristu umoya oyingcwele uphakathi kwethu simele kukuhlonela oko asinakuzithoba ngokwaneleyo ukukhulula izihlangu zakho okanye uwe ngamadolo akho akuyi kukugxotha oko yona akusayi kukholisa akusayi kusanelisa koko bubomi obuvelisa iziqhamo zomoya ngoku yintoni isiqhamo somoya yabona luthando uvuyo uxolo niyakhumbula ngale ntsasa amalungiselelo uthunyelwe umthunywa enomyalezo into elandelayo ayenzileyo emva kokuba ethumele umthunywa enomyalezo uthumele intsika yomlilo njengobungqina enye into yayikukuba emva koko yaba liqela okanye intuthuzelo yabona nani sazi ukuba kwakuyinyaniso nanonwabile sinoxolo noThixo ngenkosi uYesu Kristu yabona ngoku ngokuhlwanje siza kuthandazela abagulayo kwaye ndiyacinga ukuba banomthendeleko niza kuba nobhaptizo inkonzo yobhaptizo kumthendeleko nje umthendeleko kwaye sifuna nilindele umthendeleko kwaye kwimizuzu engamashumi amathathu anesihlanu okanye amashumi amane emizuzu sijonge ukuba sibe sesigqibile kwaye sesilungele umthendeleko kwaye ngoku ngomso lixesha lomhla wabasebenzi ngoko ningakhe niphumle ngoku bendithe zijongo zethu ezo niyabona andazi ukuba ngaliphina ixesha ndifuna kuqiniseka ngoku kulungisa oko ngoku ngale ntsasa bendinixelele ndingekho kunye nani ndiyacinga besinezinye iiyure ezimbini okanye ezintathu zomyalezo ngale ntsasa kodwa ndiqale nje kwaye bendicinga ukuba ndiqhubeka ngoko ngokuhlwa nje kodwa kubaluleke nje kakhulu andazi noba abantu bawufumene na okanye hayi ndiyathemba ukuba bawufumene kulo lonke kwaye ndiyathemba bekukho amakhasethi awulungeleyo ukuze ube nokuthunyelwa ngaphandle waziwe ukuthi ndiyakholwa kuwo wonke umyalezo endakha ndawuzisa noba umiselwe nguthixo ngokupheleleyo ngaphandle kwekakade umyalelo wesiqhelo njengamatywini asixhenxe nezinye izinto elo yayililizwi likathixo ngqo ndithetha malunga ngumyalezo oza kuwushumayela ndiyakholwa ukuba ibinguwo lowo yabona lolo ibingulowo bekufuneka ulandele loo matywini asixhenxe ngoku khangela ukuba kulandela ntoni emva kwamatywini asixhenxe ukumanyana kwabantu imiqondiso emanyeneyo isibane esibomvu esilanyazayo kwimihla yokugqibela umqondiso wabafazi besiba bahle nangakumbi kunye namadoda into aya kuyenza yonke le miqondiso yomoya oyingcwele ukugokelela phezulu uze ubuyele uze kanye apha ukuze ekugqityezelweni kwayo yonke loo myalezo ukususela kumatywini asixhenxe igqityezelwe kule nto inye umqondiso ukubona ukuba sonke silungile yabona sikhangele nje iziqwini zethu sibone ukuba sikulona ukhona ngoku inkosi nisikelele kwaye ngoku phambi kokuba sityhile ibhayibhile ukuze sithandazele abagulayo besibuzile ngale ntsasa ukuba bangaphi na abathandazelwe kwixa edlulileyo abo baphilisiweyo abo sebephilisiwe kwiveke ephelileyo kwaye eneneni wonke ubani wayekho waphakamisa isandla sakhe oko bekwinkonzo yexa edlulileyo ngoku kwinto ethile niyaqonda kwinto ethile ndizigcinela kona oku kwakukho inkwenkwana encinane oko bekusandula kuxelwa ngoku nje eyehla ivela eChicago umncinane unkosikazi ngulamfazi unkosikazi Peckinpaw osuka ungoxo kusekileyo udade ongumkristu kwaye uze nomntu othile umntwana indlela endiqonda ngayo inkwenkwe encinane okanye into enye lolo oogqirha bangazange bazi nokuba intoni ondonakele kuyo imiphunga yayo nakele kakhulu okanye enye into kangangokuba babengenakho ukumfaka esikolweni okanye kwenye into yayikwimo embi kakhulu kwaye wathi umoya oyingcwele kanye emva komyalezo wathetha kuloo nkwenkwana waza wayibiza wayixelela imeko yayo njalo njalo waze wavakalisa ukuphiliswa kwayo kwaye kule veki iyile unina okanye abazali okanye nokuba ibingubani na wayithabatha wayiphindisela kugqirha waza ugqirha wathi inemiphunga emitsha nje yabona imiphunga emitsha nje kwaye indlela endazi ngayo kukuba abazali okanye umntu othile utsale umnxeba ekude okanye ngendlela ethile ukwazisa oko ebandleni yabona ngoku uthixo umdali unako ukwenza imiphunga emitsha ndiyakholwa ngenene ukuba sikumda kweyona inamandla kwizinto ezakhazagaleleka emhlabeni ukususela kwimihla yenkosi uyesu yabona kodwa ngoku singaziwa njenjenge iya kuba yethobeke kakhulu yabona oko abantu bakubiza ngokuba kokubalulekileyo uthixo kubiza ngokuba lisikizi kodwa oko abantu bakubiza ngokuba bubudenge uthixo kubiza ngokuba kokubalulekileyo yabona ngoko yijonge yabona yoba yethobeke kakhulu kangangokuba ungabi nakuyiphosa kangangokuba uyiphose ukuba unawo umqondiso apho wokuyivavanya uyabona ubani wayenokucinga ukuba iintaba zazixhumaxhuma okwenkunzana zegusha namagqaba qhwaba izandla zawo xa umprofeti wezayo evela intlango oko kwathethwa nguisaya kwishumi elinesibini lamakhulu okanye amakhulu asixhenganambini eminyaka ngaphambili enamabhovu kubuso bakhe bonke nesiqwenga sofelo lwegusha kungekho nepulpiti leyo anokushumayela kuyo wayesikiwe kuzo zonke inkonzo emikudwa ngalo mlambo iyordane egwaza gugukani kwaye abantu ebabiza ngokuba liqela lamarhamba inyoka kodwa koko uthixo akuthethayo ukuba xa efika iintaba zodloba kweenkunzana zegusha yabona abathobekileyo bakubona oko bavuya babe nokuqonda njani ukuba umesiya omkhulu ekwaprofethwayo ngaye ukusukela kanye ekuqaleni kwincwadi igenesis ukuba wayeyakuza umsindisi onke amadini nabo bonke abaprofeti nayo yonke into yayikhomba kuye kwaye ngoko ekufikeni kwakhe ebalelwa ekubeni ngumqhakhwe ngokuzalwa uyise wayengatshatanga kwa ukutshata nonina wakhe ucingwa njalo yabona kwaye lo mfazi wafunyanwa ekhulelwe kwaphambi kokuba batshate baze weza ngolu hlobo kwaye wazalelwa kwencinane kulungile kuthiwa sisidale ebhayibhileni kodwa isidali ngaloo mihla engumqolomba ngemva ngemva eludongeni ndakha ndahlangana nendawo enjalo iarizona ngaxesha lithile ndizingela kwakho isidali ngemva phantsi kweliwalamatye kwaye leyo indlela uyesu awazalwa ngayo emva kwisidali esincinane kwiliwa emkhumbini wesitha sendiza kwishedi yenkomo yabona apho yayikhona imfuyo kwaye wakhulisa njengomncedisi womchweli kwaye wayenokuthini lo uba nguyehova onamandla kodwa yayinguye yabona yayinguye yabona uhlobo olungaqhelekanga kangako lo mntu kodwa xa wayeyinkwenkwe wamangalisa befundisi ngokulazi elo lizwi kuba kutheni wayelilizwi yabona wayengulizwi akazange abhale incwadi akazange abhale lizwi ilizwi ekuphela kwalo bawakha walibhala ndiyaqikelela walicima entlabathini xa umfazi othile wayethanyathwe erhexezini akazange wabhala lizwi kuba wayelilizwi yabona wayelilizwi kwakungekho mfuneko yokuba alibhale ubomi bakhe babuphila lona wayelilizwi ukuba ndiyenza imisebenzi kabawo wam ngoko musanukholwa kum yabona ukuba ndenzi kanye oko ilizwi lathi ndiyakwenza kona ngoko andinguye ulizwi kodwa ukuba nantso into awayethetha yona ulilizwi ngoko zilungiseleleni ngokulele nkonzo yempiliso izayo kunye nomthendeleko singakuvuyela ukuhlala kwenathi ukubaninako kulungile siyakwahlukana kwangoku kwaye ningalibali ndinithandazele ndithandazele inkosikazi yam oyena mfazi uthandekayo kwihlabathi lonke kwanabantwana bam kwaye ngoku ndibabangile bonke ngabanye kwinkosi uyesu ngoku ubheki ubudala nje boburikhetha obuncinane niyazi kwaye nje ubuthini ani obuncinane njengokuba sasidla ngokubiza kwaye ngoko ukobo budala kanye kodwa ngoku intombazana ethandekayo kakhulu kwaye ndiyayibulela inkosi ngaloo nto akatshayi akaseli akayilizi konke kodwa ukobo budala nje akakhathali akafuni ukuya enkonzweni kwaye ubawile uhlala phaya ngemva ehlafu ntshungama phaka amaphume phandle nako yabona ndifuna ukumbona ezaliswe ngumoya oyingcwele ndifuna ukubona ujoseph ndifuna ukuba laa nkwenkwe ndiyakholwa ukuba ngenye imini xa ndingasenako ukuhamba ndiye epulpitini ndifuna ukuthatha le bhayibhile igugileyo ndiyinikezele kuye ndithi joseph hlala kuyo nyana ngoko ndakube ndilungele xa ndatha ndinyuka ndifuna ukuva umoya ubhudla ndaweni ithile ndikhangele phezulu ndiwangawangise ngesandla sam ndindize masithandaze bawo thixo ubomi bethu bonke bubonke buthandelwe koko kuba bunguwe kwaye wena ububomi bethu ngoku kukho abanye apha nkosi ababambe kwalo mqondiso bendithetha ngawo babe nawo lo mqondiso kodwa basagula nangoku kwaye ndifuna ukuthetha ngokubanika inkuthazo ngokuhlanje ukubakhuthaza ukuba bathabathe amalungelo abawaphiwe nguthixo babe nelungelo lokumoyisa lo mtyholi sele oyisiwe kwaye uyabakhohlisa nje ndiyababanga bawo ngoku ndincede ndithethe ilizwi thetha ngam nkosi ngala manqaku ambalwa ndiwabhale phantsi apha nezibhalwana zibhaliwe ndiyathandaza ukuba undincede nkosi ungene elizwini ubanike ukholo ukwenzela uzuko lukathixo ndithandaza egameni likayesu ngoku ngokukhawuleza ndifuna ukuba ndityhile kwibhayibhile kwincwadi kayeremiya isahluko sam9 ukuba ndingathanda ukufunda okanye ukuba nithandi ibhaleni nje phantsi uyeremiya isahluko sam9 kwaye siza kuqala ngevesi yeshumi kayeremiya ivesi yeshumi yesahluko sam9 ngokunjalo siza kufunda kuluka kwisahluko se16 siqale ngevesi ye14 ngoku ndiza kuninika itekisi yam ngeli xesha nisatyhilayo itekisi yam ngokuhlwanje kukuzilahlela kwaye ndi ukuzilahlela kwaye ngoku niyazi ukuba kwinto na ukuzilahlela kwaye ngoku siza kufunda kwiyeremiya isahluko sam9 ivesi yeshumi ngokuba utsho uyehova ukuthi qinikweni ibhabheli izaliselwe iminyaka ye70 ndiyakunivelela ndilimise kuni ilizwi lam elilungileyo lokunibuyisela kule ndawo ngokuba ndiyazazi iingcinga endizicingayo ngani akumnandanga oko utsho uYehova ingcinga zoxolo ezingezizo ezobubi ukuba ndininike ikamva nethemba.
Then shall you call upon me, and ye shall go and pray.
Niya kundinqula nize nithandaze kum ndiniphulaphule.
And ye shall seek me and find me when ye shall seek.
Niya kundifuna nindifumane xa nithena ndifuna ngentliziyo yenu yonke. Ndifumaneke kuni utsho uYehova. Ndiya kukubuyisa ukuthinjwa kwenu ndinibuthe ezintlangeni zonke endanigxothela kuzo nasezindaweni zonke endanigxotha kuzo utsho uYehova. Ndinibuyisele endaweni endanifudusa kuyo. Nibuyele kwiPentekoste yabona. Ndiyifaka loo nto ngokwam oko akuthethi loo nto koko ndandithetha khona ebandleni. Uluka 16:15 siqale kwe-15 vesi okanye e-16 vesi.
The law and the prophets were until John.
Yayingumthetho nabaprofeti kwada kwakuyohane. Kuselokoko ubukumkani bukaThixo buyashunyayelwa bonke bayangena kubo ngokugonyamela. Wonke umntu ungena ngokugonyamela kubo. Akahambi njengokulula angene kubo ngokulula. Koko umelwe kugonyamela ukuze angene kubo. Yabona? Ngoku xa nindifuna ngentliziyo yenu yonke ngoko ndiyakufumaneka. Waye wathembisa ukuba wobathabatha ababuyise abantu apho basazeke khona kwihlabathi lonke emveni kwaloo minyaka ema-70 ababuyisele eJerusalem abo bemke khona. Waye wakwenza kanye ngolo hlobo oko injalo loo nto. Ngoku siza kuthetha ngokuzilahlela imizuzu nje embalwa ngoku. Kudla ngokuba imoya yonxunguphalo ethi isiphose ekuzilahleleni. Kubi kakhulu ukuba kube kunjalo. Kodwa abantu banobuvila kakhulu ngeengqondo zabo kangangokuba kuthabatha ukunxunguphalo. Into ethile ethi ivele kwaye xa kunjalo iye ibaphose koko kuzilahlela. Kwaye ngenene ngokwenza oko ngokuzilahlela kuvelisa loo nto uyiyo ngenene. Kubonisa oko ukuko ngexesha lokuzilahlela. Kudla ngokuphuhlisa ezo zinto zilungileyo zingaphakathi kuwe. Ngexesha lokufa ndakhe ndabeva abantu xa babesazi uba babesifa izinto ababezigcine zilihlebo ubomi babo bonke bona ngokuzilahlela babezama ukuzivuma yabona. Kwaye bazame thabatha le uyilungise hamba nceda hamba yenza yabona ngokuzilahlela. Babefanele ukuba oko babekwenze kwangaphambili yabona hayi ukulindela de ibe lixesha lonxunguphalo. Ungandenzela okuthilethile unxunguphalo lubangela ukuzilahlela xesha ikweni simelwe kukwenza ngaphandle kokunxunguphala oko. Ngoku siyaphawula ngokuhlwanje ukuba sithabatha imiqondiso yepasika. Kwaye ngoku ipasika yayidliwa phantsi konxunguphalo ngamaxesha okuzilahlela. Nophawula kwi-Esodosi sahluko se-12 ivesi ye-11 sahluko se-12 ndiyakholwa ukuba siso ithi yidleni le pasika ninembadada ezinyaweni zenu nizibhinqile izinqe zenu nikwa nentonga esandleni senu. Yabona niyidla nisekuzilahleleni. Basibona isandla esikhulu sikaThixo. Babeyibone yonke imimangaliso yakhe kwaye ngoko beza phantsi kophawu lomqondiso. Kwaye xa babephantsi kophawu lomqondiso baye benza umthendeleko besekuzilahleleni kuba babesazi ukuba ngelo xesha uThixo wayelungiselela kubetha ngomgwebo. Kwaye yayilixesha lomothuko. Yayilixesha apho wonke ubani wayezivavanya kuba ilizwi lomprofeti alizange lasilela nangelinye ixesha. Lalifunyaniswe linyanisile. Nakuphina wayekuthethile kwenzeka kanye ngaloo ndlela wayekuthethe ngayo. Intsika yomlilo yayisekho. Kwaye ngoko umprofeti wayevakalise ukuba uThixo wayeya kudlula kuphela xa ethe wabona umqondiso emnyango. Kwaye yayikukuzilahlela oko. Ndiyacinga ukuba abantwana babe Xawa ebona ezo zinto zinkulu zinyama impiko zisiwa ukusuka isibhakabhakeni ngokomsomkhulu zinza phezu kwesixeko izikhalo ziphuma kuyo yonke indlu abantwana babona ukuba bayakoyise baza bathi tata uqinisekile ukuba siphantsi kwala mqondiso waye wayeyakuya emnyango akhangele esibondeni isibonda esiphezu komnyango athi nyana oko kwenzeka ngokwelizwi lakhe khumbula ndingoyena mdala umntwana wakho tata ingaba uqinisekile ndiqinisekile oko kwenzeka njengoko umprofeti wasixelelayo kwaye unelizwi lenkosi wathi xa ndithe ndabona igazi ndodlula kuni thabathelani ixwane endlwini ndiningenise nonke ninabantwana ungoyena mdala kodwa izibulo lam ngulowa ufayo phandle phaya kodwa likho igazi nako wayekuko uyitsho inkosi ngoko zola nyana wam zola ungaxhali kuba uthixo wasenza isithembiso yabona tata, kutheni uzinxibile nje iimbathata zakho? Kutheni unentonga esandleni sakho? Kutheni unexeza lesonka nje kwesinye isandla kunye nexhwane kwesinye isandla? Kutheni kukho iingcambu ezikrakra nokunye? Kutheni usitya loo nto nje? Umbilo lo uqengqileka ebusweni bakho ngowani na? Ukufa kulungiselela ukuhlasela. Yabona, kwakukwilixa lokuzilahlela. Ngoku ndiyakholwa siphila kwimihla esi okanye kungenjalo imihla esiphila kuyo imele ibangele inkonzo ingene ngokupheleleyo ekuzilahleleni ndiyakholwa ukususela kumyalezo wale ntsasa uvela kuthixo hayi kum ndiyakholwa ukufanele ukuphosa lonke elibandla ekuzilahleleni sidlale ithuba elide ngokwaneleyo sihambile inkonzo ixesha elide ngokwaneleyo simelwe sibe nento esiyenzayo kunjani xa sibona eminye emikhulu imiqondiso nemangaliso zisenziwa kwabanye kwaye sithini malunga nathi kufanele kubangele indawo yokuzilahlela oko sikumisileyo phambi kothixo yimiqondiso yokuza kwakhe imele ukuba inikelwe elibandla liphela xa besifunda kwilizwi kwaye umoya oyingcwele uthe kuthi yani kwindawo ethile enje nenje into iyakwenzeka awusixelelanga ukuba yoba yintoni na koko yayiyakwenzeka xa sifika apho yenzeka ngolo hlobo amaphephandaba abanayo nolinga ixesha babanayo babonise umfanekiso wayo nibuye nize apha nibone imimangaliso emikhulu efihlweyo ebhayibhileni ityhiliwe kuthi kwindima entsha esingazange sayibona ngaphambili kwaye ngokupheleleyo nje inqika ukuza kwenkosi uyesu ngoko ekupheleni kwemiyalezo khangelani izenzo zomoya oyingcwele mboneni esihla esiza ebonakala phambi kwabantu ningade ndithathe nemfanekiso yawo uboneni usebenza ukwazibonakalisa ukuba awunguye umntu awungomshumayeli nje awulobandla lithile ngumoya oyingcwele ubonisa ukuba loo nto inye wayenzayo xa wayengaphakathi kumzimba kayesu kristu ngoku uphakathi kumzimba womtshakazi wakhe umele usiphosele ekuzilahleleni abo bantu basibona isandla sikathixo kwaye ngobo busuku bomthendeleko bawenza kunye ne besekuzilahleleni kuba babesazi ukuba nto ithile yayilungiselela ukwenzeka kwaye siyazi ukuba kukho into elungiselela ukwenzeka kwaye khumbulani ukuza kwenkosi koba liqubuliso ukumka ngokufihlakeleyo woza amthabathe ngokwesela ebusuku kwaye ukucinga uba umntu othile ngequbuliso kukho amalungu entsapho zethu amkileyo nibe ninanisele ngasemva oko kumele ukuba kusiphose ekuzilahleleni ukuthi ngenceba kathixo asiyikushiywa ngasemva ukuba kukho into endingayifuniyo musa kundishiya nkosi kwiintsukwana ezimbalwa ezidlulileyo ndandiphulaphule umel johnson ecula loo ngoma ndikhumbule xa inyembe ziziqukuqela zisidla ewe ndikhumbule xa izihlobo zindishiyile kwaye xa ndicandalo mlambo weyordane xa uya kuba kukhwaza abakhoyo uzundikhumbule kwaye kweyexhwane incwadi yobomi ndifuna igama lam libhalwe ndifuna ndikhumbule xa kubizwa abakhoyo kwaye oko kundiphosela ekuzilahleleni oko kukuthi njengoko upawulos wathi emveni kokuba ndishumayele ivangeli ingaba ndoba ngozifunelayo ukuhamba ndoba ngolahlweyo na kusenokwenzeka ngoko ke kundiphosa kwisigaba sokuzilahlela ukuzilahlela ukucinga ngo emva kwayo yonke le minyaka yokushumayela ingaba ndingaxa kufika kwindawo apho ndinokumphoxa kuyo yintoni inyathelo elilandelayo mandenze ntoni enye kwaye kundiphosa kwisigaba soloyiko yintoni endingayenza kundiphosa ezintabeni nakumathafa kwaye kunzima kuba xa ndikunye nabantu kufuneka ndibe into yonke kubantu bonke ukuze ndise abanye kukristu nalo mqondiso ndisenawo phambi kwam yabona kwaye ndibona izinto ezizayo kwaye kunzima ukuxelela abantu ubona izinto ezahlukeneyo kwaye unqandiwe loo mibono obanayo kwaye ngamanye amaxesha bobalusizi kuba uthe wabaxelela kwaye wazi ngokungcono kunokwenza njalo kwaye ungena ngokunzulu kwimibono de yonke into ibonakale ingumbono ize ikuphose kwisigaba soloyiko uyajonga uze uthi ngoku ndikumbono na ufana nokuhlala kanye apha ingaba ngumbono lo ingaba ndimiphi kanye bona uzisebenzisa ngokugqithisileyo uzirhafisa ngokugqithisileyo uze ufumanise izinto ngabantu oye unqwenele ukuba ubungazazanga abantu abathi bazinqwenele ezi zinto ukuzazi ezi zinto abaqapheli ukuba olo hlobo lobulungiseleli ludla kangakanani na awukwazi okuhamba nako ngoko ikuphosela ekuzilahleleni nkosi thixo ndiyazi ukuba kofuneka ndiphendule ujackmo wakhe wathi kum ngaxa lithile andingethandi ukuphendula ngendlela oyakwenza ngayo kusuku lomgwebo wathi uthixo babeke abantu ezandleni zakho kwaye kuza kufuneka unike inkcaza ngaba bantu ngamnye kubo uza kuphendula ngobufundisi bakho kwakumalunga neshumi elinesihlanu eminyaka edlulileyo okanye mhlawumbi neshumi elinesibhozo kwaye ukususela ngoko ndaba soloko ndisekuzilahleleni ndiza kwenza ntoni mandithethe kuphela oko ukuthoyo nkosi mandibaxelele ukuba yintoni nayinyaniso okanye ndingathethi kwanto undiphosela ekuzilahleleni ngoko xa sibona ezi mpawu zifika sibona umoya oyingcwele usithabathela phandle phaya uze uzise la matywina uwabeke ngolo hlobo uzise izigaba zebandla uzingenise ngaphakathi waza wehla eyenkulu intsika yomlilo emva phaya wazibonakalisa wabuya weza kwenye into elandelayo kumatywina esixhenxe wawabonakalisa wada wawabhala emaphepheni nakolinda ixesha waza wangena wathabatha iingelosi zikathixo ezo ngelosi isixhenxe zineminyalezo esixhenxe uqinisekile kanye oko kwathethwayo ibhayibhile ngoko ngelo xesha weza uzisa loo matywina ezo mpawu oodanyadanya bokuphela kwexesha uzizisa ebantwini ubaxelele ukuba zizintoni na namalunga konke ngazo kwaye inkosi isebenza kanye apho izibonakalisa ubukhobayo kwakhona kanye ezantsi ngala ntsasa uze ukuza kufuna lo mqondiso kumntu wonke ngoko ningabantu bam ningabo ndibathandayo apha kunye nabo baphulaphule kumakhasethi njalo njalo ngoko niyakubona oko kuzilahlela apho kuthi kundibeke khona kukuzilahlela iimpawu zokuza kwakhe zimele ukuba ziphosele lonke ilungu likakristu ekuzilahleleni ngoku malunga nemiphefumlo yethu malunga neethu intlalo emveni koku lungile siza kwenza ntoni ukuba silizuza lonke ihlabathi yintoni esiphilela ntoni nisebenzela ntoni nidlelani yintoni enizabalazela yona ukuphila niphilele ntoni ukufa kwaye anikulungelanga ukuphila de nibe nilungele ukufa yinyaniso leyo kwaye sibona imimangaliso emininzi yokuphilisa kumele ukuba kusibeke ekuzilahleleni ukuba laa nkwenkwe iselula ingaba ndikhangele unkosikazi Perkinpoo ngoko ingaba unkosikazi Perkinpoo lo ingaba nguwe lo ubunenkwenkwe elapha into ethile okanye enye kutheni nantsi unkosikazi ebendithetha ngayo ihleli kanye apha kwenzekile nje ukuba ndikhangele ngaphaya ndaza ndayibona ngoku ukuba uthixo angayenzela oko laa nkwenkwana kwakufuneka oko kusiphose ekuzilahleleni indoda ethile esuka enew alban mhlawumbi lapha ngokuhlwa nje ingumhlobo kamzalwana wam urobertson unenkwenkwe eselula apha ndiyacinga ukuba inkosikazi yakhe yayinomhlaza yaphiliswa kwaye ngoku inkwenkwe le inesifuba esibi kakhulu kangangokuba ikwimo embi kakhulu oselula umfo ophantse wanomhlaza womqala naye buqu yabona kwaye ngoko uzisele nkwenkwana incinane ewe ndiyasibona isandla sakhe siphakamisile phaya emva phaya ebethandazelwe ngale ntsasa yabona ukuzilahlela xa inkosikazi yayikufuphi nokufa ngumhlaza wazi ukuba uthixo angayiphilisa kwaye uba uthixo ayenokuphilisa inkosikazi uthixo ayenokuphilisa inkwenkwe kwaye oko kuphosela oko kwimoya yokuzilahlela yabona yizani kwaye xa nizilahlele ngoko uthixo uniphulaphula kodwa ukuba nje ndingamavila ndikhathali noba uyakwenzana okanye hayi kulungile ngoko kwahlukile oko nithi nenza njalo kodwa kuthabatha ukuzilahlela ukwenza oko ndiyakholwa ukuba isizathu sokuba singabi nako ukuzilahlela kukunqongophala kothando uthixo uthando lukathixo ndiyacinga ukuba uthando lukathixo lubangela ukuzilahlela ukuba uthixo ungaphakathi kuni umqondiso ungaphakathi kuni nokuba niyazibona iimeko zexesha nabantu besiwela esonweni ngolo hlobo kona ilahlela ekuzilahleleni ndiyakholwa koba njalo ngoku ilizwi lichaza ngokucacileyo ukuba nifuna ukuyibhala phantsi magalati 5:6 ukuba ukholo lusebenza ngothando yabona ukholo lusebenza ngothando kwaye inye kuphela indlela onokuba nokholo ngayo ukuba nothando okuqala kuba ngapha ekoko ukholo yinkuthazo yothando inkuthazo yiloo nto kanye inkolo eyiyo yinkuthazo yothando ngoku nina ukuba ninalo uthando aningeke nibe nalo ukholo yabona unganalo njani ukholo kwinkosikazi yakho xa ungayithandi oko kukwifilio ngoku nithini malunga neyakapo kuthixo unganjani xa ungamthandi uthixo ukuba wawuthe uyayithanda inkosikazi yakho kwaye awuzange umxele malunga noko uhlale phantsi ubonakalise ukumthanda ulucacise kuye umphuze umange umxele ukuba unguyena upheka ungcono esizweni zonke izinto zaziyo nokwamhleka ngakanani na nokuthi umthanda kakhulu uba ukwenzi oko akasayi kukwazi oko nantso indlela ukuba uyamthanda ubonakalise oko leyo indlela esenza ngayo kuthixo xa simthanda siyamxelela ngoko sihlala phantsi simthande simnqule kwaye yabona uthando lusiqhubela apho ngoku ungathini ukuba inkosikazi yakho kukho into ethile ekufuneka yenzelwe ngoba ungakuphosela ekuzilahleleni kube niyenzeke loo nto ungathini xa umntu athi inkosikazi yakho inomhlaza ungathini xa umntu othile esithi owakho inkosikazi yakho inesifo sephepha yabe isengxakini yokufa kude kube ngoku uyakwenza nayiphina into yabona oko kuyakuphosa ekuzilahleleni kwaye ikwaye loo nto ifanayo iyiyo kufuneka sibe nothando phambi kokuba sibe nokholo kwaye ukholo xa sinothando lwenene lwenza ntoni lutyhalela ngaphandle ukholo lwethu kummandla wedabi sisilwela uthixo yabona oluyinene olunobuthixo uthando lothixo nolwelizwi lakhe kunye nolwabantu bakhe luyakutyhalela ukholo ngaphandle phaya uthando luthabatha lubambelele nje elukholweni kwaye nje yiza masihambe luze lukuphume luhambe kuba nako okwenziwa luthando uyohane 14:23 uyesu wathi ukuba umntu uyandithanda ngoligcina ilizwi lam ngoku andinako uligcina ilizwi lakhe ngaphandle kokuba ube nokholo koko wakuthethayo ngoko ke niyabona ukuba uyamthanda uthixo ngoko wayeligcina ilizwi likathixo ukuba wayethendi inkosi eyakuphilisayo uyakholwa iloo nto uthando lumenza akholwe yiyo ngokuba uthando longamela konke ndingafanela ndithetha ngeelwimi zabantu neengelosi ndingenalo uthando akuyonto oko yabona ndingafanelanga ndinokholo lokususa intaba ndingenalo uthando andiyonto uthando longamela konke kuba uthixo uluthando uthando lukathixo ngoku ewe mhlekazi ukuba uyesu watsho ukuthi ukuba umntu uyandithanda owagcina amazwi am siyazi ukuba kuyinyaniso ukuba uthixo ohlangana nomphefumlo ozilahleleyo ngoku sonke siyayazi loo nto kodwa kudla ngokuthabatha into ethile ethi isiphosele koko koko kuzinikela ekuzilahleleni kuthabatha okuthile ukukwenza sifumanisa kuyakobi 5:15 ukuba ibhayibhile yathi othabathisekayo ushushu oko kukuzilahlela umthandazo wokholo wendoda elungileyo uyeyisa xa indoda ekholweyo indoda elungileyo ingena kwimigudu okanye uhambo lomoya okanye imigudu nokwayiphina ndicinga ukuba ukuhamba ligama elingcono imigudu okanye kuhamba naliphina ufuna ukukubiza ngalo kodwa xa umphefumlo ungena ekuzilahleleni kwimigudu enzima umthandazo wokholo wendoda engenako ukubonisa umqondiso kwenza ukuthile yabona qaphela oko ibhayibhile yakutshoyo kwalapha kuyakobi 5:16 yathi ukuba ngokuvuma izono zethu siyalunga sisenza ukuba silunge loo nto sivuma izono zethu omnye komnye ningenazo nje izono sicela abantu ukuba basithandazele sizivuma izono zethu omnye komnye thandaza omnye thandazela omnye nako ke ngothando uthando enethemba ngalo ndingakuvuma kuni ukungalungi kwam kwaye nani ndingakuvuma ukungalungi kwenu kum kwaye ndinithanda kangangokuba ndonithandazela nami ndithandazele kwaye sohlala ngawo ngokholo umthandazo de uphendulwe oko oko kukuzilahlela oko simele sibe nako ngamaxesha onke masithathe umzekelo othile wesibhalo ngaloo nto ukuba kwenzeka ntoni nangoku esinye isithuba esimalunga nemizuzu elishumi nesihlanu inkosi ithandile uyakobi wayeyindoda kuqala wayencinane uhlobo lwenkwenkwe engakhathaliyo wacinga kuyakhe ingqondo uba wayesazi ukuba ubuzibulo babuthetha ntoni nakuye kwaye wayengakhathali noba umele ukubufumana njani na oko nje wayenokubufumana waze wathi emveni kokuba ebufumene wacinga ukuba yonke into yayilungile ngokuba wayefumene ubuzibulo wacinga ukuba loo nto yayilungisekile wenyuka waya kumntakwabo xa wayelambile ngena evela entsimini evela ekusebenzeni ngeenkomo nasekuzingeleni amaxhama kwaye umntakwabo wayeswele imbiza enkulu yesuphi iimbotyi zasendle nezinto ezazidityaniswe nazo inokuba yayiyenda kakhulu xa umntu elambile emva kokuhamba imini yonke waze umntakwabo wathi sendilungele ukuquleka ndiphe kule nto waze wathi kulungile ukuba uya kundifungela ukuba ndiya kumfumana buzibulo uyabona wayengakuthathali noba wayeyenze njani naloo nto ikukuze nje abufumane waze wacinga ukuba ebufumene buzibulo kuphelele apho bakwamoya naku apho nasilela khona nacinga ukuba ngenxa yokubana nizelwe ngomoya kathixo ubuzibulo kwakuphelele apho kodwa iyaqala kuphela apho niyawukhumbula umyalezo kamveni yena indlela awayesithi ngayo lo mntwana emva kokuba ezelelwe kolo sapho waba ngunyana wayenamalungelo okufumana kuzibulo kodwa kwakufanele ukuba aphuhliswe umntwana oqeqeshiweyo ukuze ngoko ukuba wayengaqondakali ukuba ungumntwana othobekileyo kwintando kayise ngoko kufuneka ke wayengabufumani yayinguye oba indlalifa wayengadlilifa kwanto nangona wayengunyana kodwa wayengadlilifa nto ukuba wayengenamdla kumsebenzi kayise ngoko xa umoya oyingcwele wawayo phezu kwabantu bakwamoya baze baqala ukubuyisela izikhona ezinto ezinjalo ezazisebandleni bacinga ukuba ngokuba babezelwe ngomoya kwakuphelele apho kodwa uyabona kukho ukubekwa konyana kwaye emva kokuba loo nyana eqondakalisiwe ukuba ungunyana wenene ngoko wayethethathwa asiwe kwindawo esesidlangalaleni aze ngoko ahlaliswe phezulu atshintshwe ingubo ahlaliswe apho phezulu kuze ke kubekho ukubekwa konyana ukuba wayebufumene bundlalifa bento bonke wayenayo uyise uthixo wenza kwaloo nto ngowakhe unyana kwintaba yotshintsho wagutyungelwa okanye lilifu waze watshintshwa isinxibo sakhe sakhanya ngokwelanga nelizwi lathi lo ngunyana wam oyintanda endikholisiweyo nguye umosi sinomthetho wayesilele ukanti lo nguye mveni yena wabekwa yabona ngoku uyakobi wacinga ukuba ngokuba wayenobuzibulo ukuba yonke into yayenziwe ngokunjalo nabantu bakwamoya baqala ukuzibumba ababubunye ababuthathu namatrinity nazo zonke iintlobo zemibutho bexambula bexhuzulana bebonisa ukuba umqondiso wawungabonakali ulunya ubona impixano uyabona kodwa nako apho bafikelela khona ngoku yabona uyakobi wacinga kwaloo nto kodwa ngokoyika ngobunye ubusuku esoyikela ubomi bakhe ukuzilahlela kwamfumana wathi akucinga ukuba kanye apha phesha komlambo umntakwethu ulindele ukundibulala uya kuyenza loo nto yabona ubuzibulo awayenabo yayiloo nto yayabangela ukufa kwakhe kwaye ngamanye amaxesha kwaloo nto uyamkeleyo njengomoya oyingcwele yiyo ube uzelwe ngokutsha ngomoya ukuba uqapheli loo nto inye iya kugweba ekugqibeleni injalo loo nto kwalaa manzi asinza unowa aligweba ihlabathi into oyakuthanda ukukhayisa ngokuyibaxa ngayo isenokuba kwayiloo nto ikugwebayo ekupheleni kwendlela ngoku uyakobi wazi ukuba ubomi bakhe babukufutshane esiphelweni wayenomthunywa oweza kumxelela ukuba umntakwabo enamakhulu amane amadoda axobileyo ayesiza kumhlangabeza esazi ukuba wayesiza uloyiko lwambamba wathumela indoda phambi kwakhe nenkabi yenkomo neenkomo negusha ukuba yenze umnikelo woxolo kuesawu ngoko emva koko wathumela elinye iqela linomnye umthwalo wempahla waze wathumela elinye iqela linomthwalo wempahla ezama ukuhlangabezana naye ekuqala ukuzama ukujika ingqumbo yakhe waza wafikelela ekucingeni loo nto ayisayi kumisa ngokuba ngeliphandle utyebile kunokuba ndinjalo akaswele nto ngoko wathatha amakhosikazi akhe nabantwana bakhe abancinane wathumela bona bawela ukuze uesa wabe nokubona abo bantwana abancinane namakhosikazi waye ngokuqinisekileyo kubatshanana bakhe nabangamantombazana wayengenakubabulala ngoko yena wayengekabi nakwenza nto uthixo uyazi uba ngamfumana njani na umntu uyakobi wawela umfula khona apho waguqa ngamadolo akhe uyazi wayeluhlobo oluthile lemenemene elincinane ngaphambi koko ndindixolele ngalo mcaciso kodwa wayengomncinane wayenguyakobi uyakobi uthetha umqathi kwaye loo nto awayeyiyo kodwa kwakukho into eyayimelwe kukwenzeka kuye apho ekuzilahleleni apho xa ukufa kwakuphambi kwakhe kusenokuba kukho amadoda nabafazi abahlele apha ngokuhlanje athe ukufa ekuphambi kwawo kanye kwaye inye kuphela indlela uyakuze ube nokuyifumana ngayo into oyifunayo ngokuba uze ngokuzilahlela ndinyanzelekile ukuba ndiyifumane ngokuhlanje ndiyifumana ngoku kungenjalo kuphelile ngam ngomso kuya kube kusemva kwexesha kakhulu ndinyanzelekile uba ndiyifumane ngoku awuthandazela ubhaptizo lomoya oyingcwele umqondiso musa kuthi kulungile ngoku ndiza kunyuka ndizame ngoso mnandi kudinwa ow iba nenceba hlala esitulweni sakho musa nokuthi musa nokwenza ndzame ukuba uyeza uthi ndiza kuvula kumgca wokuthandazela ndityamise ikole ntloko kum ndibone ukuba oko kuyanceda na usenokusuka uhlale kuloo ndawo kuyo ude ufikelele kuloo ndawo lide ibandla liphela lifikelele kuloo ndawo kuleyo iphakathi bokufana obomi umele kukufumana ngoku ngenjalo utshabalale ngoko uthixo uya kusebenza phambi kwethu kubangwa kukuzilahlela ukuzisa uthixo phakathi kwethu uyakobi akhala ngendlela angazange akhale ngayo ngaphambili ngokuzilahlela wabiza wade wabambana nothixo waze wathi akwenza njalo wazamazama hayi ishumi elinesihlanu lemizuzu wazamazama ukumgcina emphefumlweni wakhe ubusuku bubonke kwaye nangoko wayesazi ukuba wayengayifumananga intsikelelo kwaye waba nako ukubambelela yade intsikelelo yeza wazamazama ngokuzilahlela yade intsikelelo yeza ngoko kwaye wathi akubona wade uthixo wafika engoko ngokuxhalaba andisayi kukuyeka uhambe ukuqala kwakhe ukuyiva intsikelelo isihla phezu kwakhe abantu abaninzi bathi uziko kuthixo ndifumene ngoku ulahlekisiwe apho ewe umntu athi ow ndisiva kamnandi kakhulu umzana ubranham ndihle ndayaphaya ndathandaza okungcancazela kubantu kubungela kwaye isenokuba nguthixo lo ndibone ukhanya okhulu kuphambi kwam nako kusenokuba ibinguthixo kodwa leyo ayisile nto ndithetha ngayo ibhayibhile ithe kumahebhere sahluko sesithandathu imvula inakwabangamalungisa nabangemalungisa yinto enye nje ngoku ungathabatha ingqolowa uthabathe ukukhula uzifake entsimini imvula eneneni ithunyelelwa ingqolowa kodwa imvula iwela ukukhula ngendlela enye naleyenza ngayo kwingqolowa kwaye imvula nokukhula luvuya kangako ngemvula njengokuba isenza ingqolowa kwaye isekwa imvula enye kwalo moya uyingcwele unobuwela ongakholwayo umenze enze ngokuchanekileyo kanye ngendlela elenza ngayo ikholwa kodwa baziwa ngeziqhamo zabo nantso into endithetha ngayo nguwo lowo umqondiso kwaye uyakobi gxebe ngokuzilahlela wathi ndiyazi ukuba ndikuvile ulapha kunye nam kodwa andizukukuyeka uhambe umntu othile ubone kulungile ukuziva ukuncinane kokuqala phaka amaxhuma esisayinyuka abaleke ngendlela ephakathi kwezitulo athi ndiwufumene 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 ow hayi hayi uyakobi wahlala apho kwada kwakho into eyenzekayo eyamenza uhamba ngokwahlukileyo yamenza umntu owahlukileyo ngokuba wahlala yade loo nto yenzeka kwaye wayenako ibhayibhile ithe wabamba wade woyisa angathini umntu ukoyisa uthixo kodwa ungayenza loo nto ungayenza loo nto umntu angamoyisa uthixo ngaxesha lithile kwakho indoda eyayibizwa ngokuba nguhezekiya yazi yaxelwa ngumprofeti itsho inkosi uza kufa uhezekiya wajika ubuso bakhe wakubhekisela udongeni ngokuzilahlela walila nkosi ndivele ndihambe phambi kwakho ngentliziyo egqibeleleyo kwaye ndiswele ishumi elinesihlanu leminyaka ethe chatha emva kokuba uthixo wayesele emxelele kuba kwakukho into eza kwenzeka wayeza kufa wayengoko zilahlela wayiguqula inkqubo kathixo ukuzilahlela nangoko walila ngokurhaka ngokuzilahlela uyakobi wahlala apho yade yafika intsikelelo yaze yatshintsha igama lakhe ukusuka ekubeni ngumqhathi ukuya ekubeni yinkosana nothixo nesizwe ngokwaso sabizwa ngegama lakhe ewomhlekazi yayintoni na izipho zazingenxa yokuba waba nokuzilahlela malunga naloo nto wazi ngosuku olulandelayo wahlangana noesawu wayengabaswele onogada wahamba nje wayokuhlangana naye yabona kuba wayengene ekubeni ngozilahleleyo wade wafumana isiqiniseko waye kufuneka uzilahlele ude ufumane isiqinisekiso ukuba wenza njalo musa ukuza nokuza ukuza kuthandazelwa musa ukuza nokuza esiguqweni linda kude kube kuphakathi kobomi nokufa kuwe ngoko ikho into yakwenzeka ngokuqinisekileyo ngokuzilahlela urute wazilahlela ngaxesha lithile ayoyimi ngakunahomi ingaba wayeya kuphindela emva kubantu bakowabo kuko konke oko wayekuthanda nako konke awayekunqula izithixo zakhe nabantu bakowabo okanye wayeya kunamathela kunahomi yintoni amakayenze waze wanokuzilahlela waze wakhwaza apho uya khona ndiyakutya khona apho uhlala khona ndiyakuhlala khona apho ufela khona ndiyakufela khona apho ungcwatyelwa khona ndiyakungcwaba okanye ndiyakungcwatyelwa khona nothixo wakho uya kuba nguthixo wam nantso ke ukuzilahlela uthixo wamsikelela wamnika unyana uobedi uobedi wazala uyese uyese wazala ngoyese kweza uyesu ngokuba kukuzilahlela njengeenyukazi elincinane urahabi waba nokuzilahlela wazi ukuba ukufa kwakuphezu kwakhe wayephantsi komgwebo waze wanokuzilahlela wathi ndiza kunifihla ninazintola ndiyakwenza nantoni na kuphela ndifungeleni uthixo wenu ukuba indlu yam iyakuma nantso ke wathi ndiya ukuba uya kuthabatha lo mqondiso iyakuba njalo u-eliezere waba nokuzilahlela xa uxanduva lwabekwa phezu kwakhe ukuba zingelele u-isake umtshakazi u-eliezere wasedamasko wayeyindoda ebalulekileyo wathandwa ngu-abraham waze wathenjwa ngu-abraham kuba aphuma aye kuzingela umtshakazi umzekelo kanye womtshakazi ngonyana wakhe u-isake ngokuphuma kuloo nto kwakuza kuziswa ukristu ngoku u-eliezere ngokuba yindoda yomoya wazi uba oko kwakuthetha ntoni na uhlobo olululo lomfazi lwalufanele ukuba yinkosikazi yaloo ndoda kwaye wayeyakulukhetha kanjani ngeyure yokunxunguphala ekufikeni kwakhe kweso sixeko wathandaza esithi nkosi thixo nantso ke eyona nto xa uthe wasekunxunguphaleni qalisa ukuthandaza nkosi thixo mayithi intombi yokuqala ethe yaphuma ukuzawukha amanzi ize iseze inkamela indiphe into iselwayo ibe yiyo wathandaza ngeyure yonxunguphalo urebeka intombi entle weza waseza inkamela waze ngoko wathi musani ukuyibambezela indlela yam wayemelwe kufika kwilixa lesigqibo ukuba uya kuhamba na okanye hayi wayengumzekelo womtshakazi ingaba wayeya kuhamba ayithathe indoda angazange ayibone nokuyibona ngoku yinto enkulu leyo engazange ayibone nokuyibona ukanti wayevile kuphela ngesitaka sayo ngumzekelo womthakazi lowo anizange nimbone ukristu kodwa niyeva ngezitaka zakhe ukuba uyintoni na nithengisa yonke into nishiye amakhaya enu na yonke enye into eyimfuneko ukuya kumfuna ngoku qaphela naye wasenza isigqibo umzekelo womthakazi washiya ikhaya lakhe lobuhlelo yabona ukuze ahambe uyona elahlelwe ngaphandle ngexesha lesitshingitshane kumazantsi olwandle esiswini somnenga onke amathemba okuphila ephelile kodwa kwenzeka ukuba kuthi qatha engqondweni yakhe ukuba laa solomoni ekunikezele itempile wathi kosi ukuba abantu babe sezinkathazweni naphi na baze baguqukela kule tempile bathandaza wova ngoko wabe guquka esesiswini somnenga waba nako ukufelela kwindawo ethile ngamadolo akhe ndiyaqikelela enomhlanzi womnenga kuyo yonke indawo apho wathandaza esekuzilahleleni waye ekuloo nto unxunguphalo ikukuphefumla nje okumbalwa omongomoya kuphela owayenako kweso sisu somnenga waze kwathi kuloo miphefulo imbalwa wayeyitsala mhlawumbi wayengazi noko wayebhekise ngaphi na waze wathi nkosi ndiyakholwa ukuba ndikhangele phezulu ngakwitempile yakho waze kwathi njengemiphefulo imbalwa yokuqhubela phambili ekunxunguphalo wathandaza phantsi kwezo meko into engazange yenziwe ngaphambili kodwa wayekunxunguphalo wathandaza waze uThixo wamgcina ephilile iintsuku ezintathu nobusuku waze wamkhuphela kwindawo yokukhupha umyalezo wakhe ukuzilahlela. UHana, umfazi owayengazali eBhayibhileni, wayefuna unyana waze waqalisa ukumzilela. Waye wazila wathandaza wade umbingelela etempileni wacinga ukuba wayenxilile. Wayekwakunjani ukuzilahlela nabafazi abangabanye bekhangele ukuba luhlobo lunina lomnqwazi omnye owaye unxibile, kwaye niyazi ukuba baqhuba njani na? Abe omnye ekhangele ukuba hlobo lunina lwempahla wayekunxibile ebethela ngezinto ezaziqhubeka efama, kodwa hayi wana. Waphuma kanye kwelo qela lonke waya esigukweni, wayezilile, wayefuna ukuba kususwe ihlazo lakhe. Kungumahluko onjani namhlanje kuphantse kwalihlazo ukuba nomntwana? Ngoko kwakulihlazo ukungabi naye. Wawa ngamadolo, akazange aqaphele esidima satempile, akazange amqaphele umbingelelo nesidima nje ngokuba wayephuma. Wayephetheke kakubikanga ngoba inyembezi zakhe zazipenkeleka ukuhlangezilele. Waye wayelila esekuzilahleleni, "Oh Nkosi Thixo, ndiphe unyana, ndiphe unyana." Wayeqaphela, wayengathandi okwakhe kodwa. Ekubeni uThixo omvayo wawuphendula umthandazo wakhe, wamnika unyana, wanikela ngaye kwakhona kuThixo. Waye ngokuba wayekulungele ukungabi ngozithingela yedwa, emveni kokuba uThixo wayewuphendule umthandazo wakhe, wampha umprofeti. Oh, uyayintsikelelo yethe chatha leyo. Oh, uzele nje zizo ezo zinto ezincinane zithe chatha aphisa ngazo. Ingengonyana kuphela koko ingumprofeti, kwaye kwakungezanga kubekho umbono utyhilekileyo kwisithuba semininzi iminyaka emininzi kwaSirayeli. USamuel, umprofeti wokuqala kweminintsi iminyaka emininzi, ngoba unina waba nokuzilahlela ngoba wayengafumani bantwana, kwaye wayedlule kubudala bokuzala ngokucacileyo ekumashumi amathandathu amashumi asixhenxe ubudala, waze wathandaza ngokuzilahlela. Kunyanzelekile uba amfumane lo mntwana. Yayintoni leyo uThixo wayekhethile kuye ngaphandle kwamathandabuzo? Awunakuba nako ukuzilahlela ade uThixo athethe kuwe. Owu bandla, nganisishukumise, sebanisazela senu, zivuseni ngale yure, simelwe kukuzilahlela okanye sitshabalale. Kukho into ezayo evela enkosini, oko ndikwazi njengoyitho inkosi. Kukho into ethile ezayo, kwaye kungcono ukuba sizilahlele phakathi kobomi nokufa. Iyakudlula kuthi ayisayi kuyibona ngokuba wayengenguye ozicingela yedwa, wanikwa umprofeti. Umfazi waseShuneme wayenenkwenkwe encinane, wathi umprofeti wathetha ilizwi lenkosi ngayo. Nakubeni wayemdala nomyeni wakhe emdala, babengenabantwana kodwa waba nobubele kulo mprofeti, kwaye wazi ukuba wayeyindoda yakwaThixo. Wagqiba ekubeni wayengumntu ohloniphekileyo, indoda enene. Wangena endlwini umyeni wakhe engekho apho nantona yenye, wayeyindoda engcwele. Waba nako ukubona ukuba wayengumntu ohloniphekileyo. Wayemkhangele esenza imiqondiso nezimanga, wayemvile exela izinto ezenzekayo, wayehloniphekile, indoda engcwele. Wathi kumyeni wakhe, "Ndiyaqonda ukuba le ndoda iye imise apha kuthi yindoda engcwele, inenekazi laloo ndlu. Lazi ukuba wayeyindoda engcwele, lamakhela indlu encinane ngaphandle ukuze angabi nakudana. Wayedlula apho xa efuna ukwenza njalo njalo njalo, labeka ibhedi encinane apho ngaphandle nendebe yamanzi njalo njalo ukuze abe nokuhlamba afumane into eselwayo. Kwaye ngokucacileyo wayedla ngokumthumela isicaka okanye umntu othile umngcamli nokudla okuthile ukuba amphakele aze adlule anqwenelele imini emnandi okanye into enjalo. Ke ngoko ekubeni uEliya ebubonile ububele obenziwa kuye, kwaye kubhaliwe oko nikwenze kwaba ncinane bam nikwenze kum. Ngoko wabona loo nto umfazi wayehlonela uThixo njengokuba wayehlonela loo mprofeti, njengokuba wayebona uThixo emprofetini. Kwaye ngoko kwakungekho nto yimbi kuloo nto awayeyifuna, kwakungekho sentliziyweni yakhe ngayo nantoni na. Wakwenza nje oko ngenxa yokuba wayethanda uThixo, akezange akwenze kuba efuna intsikelelo, wakwenza nje. Ngoku uEliya wathi, "Hamba uye kumbuza, ingaba kumele ndithethe nokumkani ngenxa yakhe? Ndingumhlobo senyongweni okanye umphathi mkhosi oyintloko, ndimazi ngokuyinene kakhulu. Kukho inceba ethile, into ethile endinokumenzela yona. Ndifuna ukumnika into ngenxa ngendlela ebeyiyo kum. Undiphe ukudla, undenze ndalala koomandlalo, kwaye ube nobubele ngenene kuthi. Ngoku yintoni endinokuyenza?" wathi hayi ndihlala nje phakathi kwabantu bakuthi sinento yonke siyakwazi ukuphila kuphelele apho akukho nto siyisweleyo. Waze uGehazi wathi kuye kodwa akanabantwana. Wathi njengoba uGehazi akubone oko akuthandabuzeki uba umprofeti wabona umbono kuba wathi itho inkosi iyakumxelela ukuba ngexesha elifanelekileyo okanye ngexesha elililo unyaka ukusukela ngoku uya kube khona unyana. Waze wazalwa unyana. Wathi xa malunga neshumi elinesibini leminyaka ubudala inoba isasibini sidala sasiyithanda kanganani le nkwenkwe encinane umntwana wabo ekuphela kwakhe. Waze ngenye imini wathi esika ingqolowa kunye notata wakhe inoba kwakumalunga nemini enkulu wathi salanga ndiyaqonda ngoba waqala ukukhwaza intloko yam. Wayegula ngokugula utata wakhe wanyanzeleka bamthathe amkhuphe entsimini. Wayeyimoya enjani yonqunguphalo apho waze wathumela Isaka wamthumela wamngenisa. Unina wambambela emathangeni akhe yathi yayimini enkulu waze wafa. Qaphela umntwana wakhe ekuphela kwakhe owayempuwe inkosi ngenxa yomthandazo nezithembo zomprofeti noyitsho inkosi. Wazi ukuba kwakukho undonakele ndaweni ithile kwakungena kusebenza nje oko. Angathini uThixo kumnika lo nyana aze avumele uthando lwakhe kolo sana. Waye wayengazanga alucele wayesele mdala kakhulu ukuba nganalo. Isandla sikaThixo kwanyanzeleka ukuba sikuchaze oko yindoda eyakuthethayo umprofeti nako ngokolo sana lukulemeko lwafa unyana wakhe kuphela kwakhe. Ngoko wathi kwisitaka beka isali imeyile ukhweleke uze ungemi ukuba kukho umntu ozama ukukumisa ungathethi nelizwi. Uze uqhube ngokuthe ngqo uye kwintaba yeCarmel apho phezulu kumkolombo othile obhekele umva ukho isitaka sikaThixo phezu konke. Esi sandixela ukuba itho inkosi ndiyakuba nosana ndifuna ukwazi ukuba kutheni na uThixo ukuba enze oku. Ngoko wathi hamba uthi ngqo ubheke phambili ungayihoyi loo meyile mayibaleke kakhulu kangangoko inako kuyo mayibaleke ude ufike apho ukuzilahlela. Noeliya umprofeti waphakama wakhangela waze wathi nanke yayisiza la mshunemekazi kwaye yena ukho ndonakele kuye uThixo undifihlele andazi uba yintoni undonakele. Wathi hamba uye kumkhawulela ndino masikhawulezise ikho into engundonakele ubuzilahlele kwangena kumprofeti ukunqunguphala kuloo mfazi. Yabona babehlangana omnye efuna ukwazi uba liyintoni na ilizwi lenkosi omnye engazi uba ilizwi lenkosi laliyintoni na. Nantso ke omnye ufuna ukulazi abe omnye engalazi. Umfazi wayefuna ukulazi wabe umprofeti engalazi. Wathi uThixo ulufihlile kum andazi ukuba ndiyamxelela ntoni na ukufika apha. Ngoko wayesele esondele apho waphakamisa isandla sakhe wathi ingaba uphilile na uphilile na umyeni wakho uphilile na umntwana wakho. Ngoku laa mfazi wayesele efikelele esiphelweni sokuzilahlela. Wathi konwabekile uzuko onwabekile ukuzilahlela kwakhe kwakusele kudlule wayesifumene isitaka senkosi ukuba sasingeko apho ngoba yisesekuzilahleleni kodwa uyabona sasikho. Wathi konwabekile uElisha wacinga ke uqhubeka ntoni ngoku. Ngoko wabaleka wenyuka wawa ezinyaweni zakhe yaba into engaqhelekanga noko leyo uGehazi umphakamisa nje. Wathi myeke musa kuyenza loo nto. Uelia wathi kumnumzelelo wakhe musa kuyenza loo nto myeke ukho ndonakele uThixo uyandifihlela. Ngoko wamxelela ukuba usana lwalufile ngoko umprofeti wayengazi uba makathini na. Wathi Gehazi thabatha le nto ngabe ndihamba ngayo. Wayesazi ukuba nantona wayeyithumisile yayisikelelwe uba yayingenguye yayinguthixo ngaphakathi kuye. Wayemazi ukuba wayengubani na wayesazi ukuba wayengumprofeti. Ngoko wathabatha le ntonga wathi Gehazi ithabathe uhambe uye kuyibeka phezu komntwana ukuba kukho umntu othetha nawe uze uzilahlele. Ungabulisi namntu kungabikho qhubela phambili nje uhamba musa kuthetha namntu yibeke phezu komntwana. Kodwa laa mfazi loo nto ayizange kuphelise ukuzilahlela kwakhe oko akuzange kuyanelise into awayeyizele. Wathi ihleli nje inkosi uThixo andisayiki ukushiya ude uye kulungiselela laa mntwana. Noeliya waba nokuzilahlela nako esiya esihlangendlela inguye naloo mfazi. Athi bakufika apho bonke abantu babengaphandle eyadini bekhala belila. Waze loo mfazi wabenze eyona nto ifanelekileyo inokwenziwa wathabatha olo sana walalisa ibhedi lapho Eliya wayelele khona. Loo nto yayilunge okukwala ntonga yakhe. Waye akazange avuke apho phezulu ngoko loo nto yayingenakusebenza. Wayefuna ukwazi into eyahlukileyo umprofeti wangena ngoku usekuzilahleleni. ngoku intoni aza kuyenza kwaye sifumane sakuba ebhayibhileni wenyuka isihla emgangathweni esekuzilahleleni akukho nto yenye endiyaziyo endinokuyenza nkosi yim lo wandixela ukuba ndithethe loo nto kulaa mfazi ndithi itsho inkosi kwaye kwaba ngolo hlobo ndamxelela ngalo kanye ngokuba nguwe owandixelelayo ngoku nanko esengxakini kwaye andiyazi into endinokuyenza nanso inkwenkwe ilele ifile ndingenza ntoni nkosi akuthandabuzeki uba umoya ingcwele wathi ukuba uthixo ngaphakathi kuwe ngoko zilalise phezu kolo sana into yokuqala uyazigwema wabaleka wabeka izandla zakhe phezu kwezandla zalo impumlo yakhe phezu kwempumlo yalo imilebe yakhe phezu kwemilebe yalo wathi ke akuzincencisa phezu kwalo lonke usana lwathimla kasixhenxe ukuzilahlela kwakudlule usana lwabuyela ebomini ngokuba ukuzilahlela kwaqhubela umfazi kumprofeti kwaye ukuzilahlela kwaqhubela umprofeti kusana kwaye ukuzilahlela kukubo bobabini kwatsala uthixo ukuba abe phakathi kwabo ngothando lukathixo nothando lwabantu bakhe oko kwehlisa uthando lukathixo kwaze kwavelisa ukholo kwithafa ledabi waze wenziwa umsebenzi ityala livaliwe amen yiyo leyo ukuzilahlela kuyayenza loo nto ngokuqinisekileyo wayengasayi kumka imfama ubartolomeyo yacinga ukuba uyesu wayedlulanga kuyo ihlele apho phandle esangweni ngumngqibe oyimfama ecela amalizo into yokuqala uyazi yeva ingxolo uyesu wayedlula yathi ngubani lo odlulayo kwakho umntu owayityhalela phantsi yathi ndincede mntu ngubani lo odlulayo omnye wabo ke mhlawumbi umfazi othile onembeko kancinane wathi kuye wathi mhlekazi awazi ukuba ngubani nalo odlulayo hayi ndiyeva ukuba abanye babo bathi ukwamangcabazeleyo ngabantu abafileyo aphaya phezulu ukuba uvusa abafileyo hamba uye kubavusa ngumnyelisi othile okanye umntu othile hayi wakhe weva ngomprofeti wasegalili la mprofeti uselula ubizwa ngokuba nguyesu wasenazarete hayi kulungile uyazi ebhayibhileni itsho kwiincwadi zethu ezisongwayo ukuba unyana kadavide uya kuveliswa ukuze ahlale phezu kwayo nguye lowo ingaba nguye lowo ingaba nguye abe udlula apha ukuzilahlela kwamqhubela ekukhwazeni ow yesu wena nyana kadavide yiba nenceba kum mawungandidluli omsindisi obekekileyo yiva ukukhala kwam okuthobekileyo xa ubabiza abanye mawungandidluli ow yesu abanye babo bathi thula ungxola kakhulu kodwa wayesekuzilahleleni ukuba wayedlule ngewengazange abe nalo elinye ithuba sisenokungabi nalo nathi obuyisenokuba bubusuku bokugqibela ukuzilahlela wakhwaza ow yesu akunamsebenzi nokwangubana owayesithi makeme wakhwaza njengokufanayo ngokukhulu ngaphezulu kangako bathi bakumcela kubathule oko kwamenza kubangxole ngakumbi wayesekuzilahleleni akukho mntu wayenokummisa wena nyana kadavide ndenzele inceba kwaye wakhwaza esekuzilahleleni waze unyana kathixo ethwele izono zehlabathi emagxeni akhe ehamba eseyerusalem ukuya kunikelwa khona ngoko ukuze abe lidini lehlabathi wema emkhondweni wakhe ukuzilahlela ukukhala konxunguphala wemisa unyana kathixo wathi ufuna ukuba ndikwenzele ntoni na ow wathi nkosi ndingamkela ukubona kwam wathi hamba indlela yakho ukholo lwakho lukusindisile kwakwanele oko ukuzilahlela xa ukuzilahlela kuthe kwamkela into ethile okona kungabonakali kakuhle ukuchukumisa ukholo luyayibamba loo nto yabona akazange athi ngoku imamzuzu nje bambelela apho ndiyomzuzu ndibone ukuba ndiyabona nangoku andizange ndasibona isandla sam iminyaka emininzi masibone ukuba ndingasibona na andiboni kwanto okwangoku xa uyesu wathi ukholo lwakho lukusindisile oko kokwanele yiloo nto kuphela wayeyifuna ukuzilahlela kubiza into ephathekayo kwaye xa into ephathekayo akunamsebenzi nokuba yayingabonakali kangakanani na yamkelwe ikholelwe kanye ngoko ngokuba ukholo luyabamba xa ukuzilahlela kulutyhala yabona uthando lulapho luxubana nalo luze luluzise kuloo nto kukuzilahlela kokwenza loo nto imfama ubartolomeyu wawubamba ngokukhawuleza umbono upetros wayevuseleleke mpela ngobunye busuku elwandle xa wathi wafikelela ekuzilahleleni waze waqala wakhwaza ukwinto engaqhelekanga ndibona umoya usiza uhamba usiza kum ngumkhombe wawusowuza kutshona wathi ukuba nguwe nkosi yitsho ndize kuwe phezu kwamanzi waze wanyathela wehla ephuma emkhombeni wahamba wesuka woyika ukuqalisa ukuhamba waqalisa ukutshona kwaye ukuzilahlela nakubeni yayiyimpazamo ekuzameni ukulandela umyalelo kathixo ndiyathemba ukuba ibandla liyayifumana loo nto laa ndoda yayisenza oko uthixo wayicela ukuba ikwenze ngoku ninamakristu kusihlwa nje nisemsebenzini wenu nizama kulandela ukukhokela kukamoya oyingcwele uze umhlaza unibambe okanye ukufa kunixhakamfule umhlaza indumbo nokuba yintoni na nisemsebenzini nikwanelo lungelo wayenalo upetros kosti ndisindise ukungenjalo ndiyakutshabalala esekuzilahleleni wakhwaza sasiyisandla samkholo samnyusa nisekwa naloo nto kodwa wakhala ndisindise nkosi wakuva ukukhala kwam konxunguphalo wandiphakamisa emanzini ngoku ndikhuselekile yabona yiyo leyo xa ukhwaza mhlawumbi lo mfazi umama nokuba wayeyintoni na kuye unyana omncinane okanye umzukulwana okanye umtshana nokuba wayeyintoni na wakhwaza ayisekunxunguphaleni uthixo weva ngoko siyayifumanisa loo nto ekweyeleni uthixo wamva esemsebenzini waqalisa ukutshona wasilela akunamsebenzi noba uyasilela loo nto ayinanto yakwenza naloo nto siyasilela sonke ngaba nokusilela indawo yokuqala kodwa sinaye umntu omileyo ngoku enesandla esifumeleleyo onako ukufikelela kuthi asithabathele ngaphezu kwamanzi ukuba wenze isiphoso umfazi othile wenza impazamo indoda ethile yenza impazamo inkwenkwe ethile okanye intombazana yenze impazamo musa ukuzika khwaza ngonxunguphala kosi ndisindise ungenjalo ndiyatshabalala zilahlele malunga naloo nto uthixo uya kukuva uhlala euva umphefumlo onxunguphelayo nantso into endizama ukunixela ngayo inkosi yethu ethandekayo uyesu ngokwakhe kwithafa ledaba elikhulu lehlabathi egetsemane yakhwaza ayisekunxunguphaleni ingaba waya kuzithabatha izono zehlabathi okanye asuke nje ahlala ehlabathini nabafundi bakhe abathandekayo yintoni awayefuna ukwenza yona kodwa khangela ukuthobeka kwakhe njengoko wazithobayo ingabi intando yam koko ibe yeyakho emayenziwe wazithoba elizwini ilizwi lesithembiso likathixo ezulu qaphela ngoko wahambela phambulana kwaye kuba wayehambela phambulana kunoko kwangakanani ukufanelwa kwethu ukuhambela phambulana yabona wayeqaphela izibhalo sithi apha kuluka wathandaza ngokunyaniseka mzalwana dade ukuba uyesu wathandaza ngokunyaniseka kwangakanani ukufuneka sithandaze ngokunyaniseka ukuba ukristu uthixo wezulu enziwe inyama kwafuneka ukuba athandaze ngokunyaniseka ngoko kwangakanani ukuba ngaphezulu kuthi thina boni sisindiswe ngobabalo ukuthandaza ngokunyaniseka ukuba isigqibo saphosa unyana kathixo kunxunguphalo siyakwenza ntoni kuwe nam ngokuzilahlela simelwe kukulila uthixo kule mihla yokugqibela uzibonakalisile kuthi nemiqondiso emikhulu yakhe namandla oko kumelwe kukusenza sizilahlele waye kukuthanda kwakhe ukusiphilisa nokusisindisa kumelwe kukusiphosa kuko konke ukuzilahlela ukuze sifumane elo liyityele impiliso injalo loo nto khangela ukuba uFlorence Nightingale umzukulwana wentombi yomzukulwana wongasekhoyo uFlorence Nightingale owaseka umnqamlezo obomvu nawubona umfanekiso wakhe kulaa ncwadi wayenobunzima umalunga na-30 eponti umhlaza wawumdle waphela elondon engilane bamzisa ivela eafrika kuza elondon engilane yaye elapho kunxunguphalo umzalwana ubosworth wamphendula incwadi wamxelela wathi asinako ukuza eafrika wabhala waphendula wafumana umongikazi ukuba abhale athi andinako ukususwa andinakuyenza loo nto ndabonisa ngawo lo mfanekiso nakhe nawubona lo mfanekiso kwafuneka nje ukuba sibeke isipwenga phezu kwawo wawunomtyana owujikelezileyo ndacinga uba mhlawumbi kukho umntu othile owufake apho encwadini wawusenokugxekwa ngokuba waye umzimba wakhe wawuphandle apho uba saze sabeka into encinane phezu kwakhe apha wayambethe ingutyana encinane itawuli inqambezile inqambeze iintsula zakhe kodwa ngentla kwakungekho nto waye no kodwa sacinga ukuba safaka isipwenga sephepha phezu kwawo nefoto ifoto leyo ukugcina abantu abangenandlela yiyo yemo yokucinga ezingqondweni zabo ukuze bangabi nakundigxeka ngokufaka lo mfanekiso ephepheni ke ngoko xa ugqirha watshoyo ukuthi akanakususwa kwaye wayesazi ukuba ndandizamtyelela engilane wathi mabambeke kumandlalwana ophathwayo bamfake kwinqwelomoya bamzise elondon engilane baze bathumele unogada aye kwinqwelomoya ngaphambi kokuba aye kwibhoto ebuckingham bathumela unogada ephuma apho ukuze kuthandazelwe yena Kwaye wayesele kude hambile kangangokuba wayengakwazi nokuthetha nam. Kwafuneka ukuba baziphakamise izandla zakhe ukuzingenisa kwesam. Niyazi ukuba injani eLondon, abanye benu majoni akhe ayaphaya ihlala inenkungu njalo. Ndaguka phantsi apho ecaleni kwefestile wabe yena inyembezi zaziqhushuqela. Wayefuna uku andazi ukuba wayefumana njani na ukunyakama okwaneleyo ukuze kube nokwenza inyembezi. Yayingamathambo nje isikhumba phezu kwawo nenemilenze yakhe apha phezulu ezintsuleni yayingekho ngaphezu kwamalunga kwakukhangeleka kum ngokungathi kumalunga ne-intshi ezimbini ukunqamleza okanye i-intshi ezintathu. Imithambo yayiphelele ukuba wayephila njani na andazi. Nakhe nawubona umfanekiso wakhe wamva. Ndaguka phantsi ecaleni kwebhedi ngoku wayezilahlele nokuba ndandisiza na okanye hayi baza kumzisa nakanjani na. Ndehla ke ndaye apho intliziyo yam isopha ngaphakathi ngenxa yokhololo sizana lunqinane lwesidalwa esifayo. Ndaze ndathandaza ngayonke intliziyo endinayo. Kwathi xa ndaqalayo ukuthandaza ivukuthi elincinane lafika labhabha phezu kwefestile laqalisa ukunyuka lisihla lingqumshela. Ndandicinga ukuba intaka efuyiweyo andizange ndiye ngilane kodwa malunga nesihluba seyure ndifika nje ukusuka kwisikhulo senqwelomoya apho ezantsi. Ndaze ndacinga ukuba yayintaka efuyiweyo. Ndathi ndakuphakama ndathi amen labhabha lemka. Ndaze ndaqalisa ukubuza abazalwana ukuba bebelivile na elahobe nabo babe babethetha ngalo. Ndaze ndakuqalisa ukuthi nilibonile ukuba belithetha ntoni elahobe. Kwaphuma itsho inkosi uyakuphila awusayikufa kwaye uyaphila namhlanje kuba kukuzilahlela. Kukuzilahlela kwaqhubela lo mfazi ekuthabatheni isigqibo aphile kungenjalo afe. Ukuzilahlela kwalungisa yonke into awayenayo apho ngelo xesha linye ndenza ngalo. Kwaye umqondiso ovela kuThixo wathumela ihobe ukusinika uyitsho inkosi ukuzilahlela. Xa udade omdala uHetty Waldrop wasePhoenix, eArizona wayenyuka ngendlelana inkonzo yam yokuqala. Ugqirha osafundayo nomyeni wakhe babemzisa umhlaza wentliziyo. Wayesenzile isidingo sakhe ekuzameni ukufika apho kuloo nkonzo kodwa wayekumeko embi kangangokuba wayengakwazi ukuphefumla kwakhona. Igazi lalibuyela emva entliziyweni yakhe apho umhlaza wawumdle waya kungena entliziyweni. Ngoku umhlaza wentliziyo ngoko kwakumalunga neshumi elinesibhozo ishumi elinethoba leminyaka eyadlulayo mhlawumbi amashumi amabini ngo-1947 kwakungoko. Ngoku wathi kumyeni wakhe nokugqirha ongumfundi nokuba ndifile ndikuloo mgca zeni ndinyuse ndiye phaya. Ukuzilahlela waphelelwa ukuba sezingqondweni. Andicingi uba wayefile wabanga ukuba wayefile. Ngoku usenokuba wayefile usenokuliva eli khasethi yabona. Ngoku mna yena wabanga ukuba wayefile andazi. Andixelela besithi komfazi ofileyo onyuswa ngomgca lowo. Waze wathi lo mfazi akufika apho wabe engenabomi. Bathi ke bakumzisa apho phezulu ilizwi lenkosi lafika. Ndaze ndaya ndabeka izandla zam phezu kwakhe waze wavuka waphakama wagoduka ehamba ngenyawo. Oko kwakumalunga ndingathi ngokuchanekileyo yimeka ehlumi nesibhozo edlulileyo. Kwaye usempilweni kanye enentliziyo eyomeleleyo uza kwasethusana ukuya kuhlangana nam xa ndihlile ndayapho. Ukuzilahlela nokuba ndifele endleleni nangoko kodwa ze nindihlise ndiye apho wabaphilisa abanye uyakundiphilisa nam ekukhuthalele oko. Iintliziyo zethu mazizaliswele uthando ngalo mhla zinyaniseke zibe sekuzilahleleni. Emva komzuzwana lisenokuba liphelile ixesha. Uyayiro ngaxesha lithile wayenentombi encinane eyayisifa wayelikholwa lasemdeni wakholwa kuyesu kodwa wayesoyika ukuyivuma loo nto ngokuba babeya kumlahlela ngaphandle kwesinagogo. Kodwa ukubhirha weza ngenye intsasa wathi iyafa ngoku. Kwangena ukuzilahlela wayengenakumelana naloo nto njengendawana okuma kuyo ukuze afumanane noYesu waseNazarete kuba wayeya kulahlekelwa yindawana okuma kuyo ngokobupristi. Kodwa ndiyakuxelela kwathi kwakufika imongqubalo yamfaka ekuzilahleleni ingathi ndiyambona ekhangela idyasi encinane yakhe yomshumayeli nomnqwazi waze wayixuxeka. Nanko esihla iphumela kwisihlelo enyakathisa apho kwakukho khona umfazi wachukumisa ingubo yakhe khona njalo njalo kwaye babekhwaza bonke. Kodwa wangena waze wathi nkosi intombazana encinane yam ilele ikwiqondo lokufa. Nkosi nkosi intombazana encinane yam ilele ikwiqondo lokufa kwaye ukuba ungeza nje ubeke izandla zakho kuyo iyakuphila. Owubeke ukuzilahlela kukwenza uthethe izinto ngamanye amaxesha wenza wenze izinto kukufaka emsebenzini. Intombi yakhe yasindiswa ngokuzilahlela. Masibe ngabasilahleleyo njengalamphasi incinane wayenethombo legazi. IBhayibhile ithe wayedleke imali yakhe yonke ngogqirha nangoko babengena kumnceda. Wayeqalisile ukufika kwixesha lokupheza ukuya exesheni. Yayikukuphuphuma nethombo legazi lalingaphezi. Mhlawumbi wabethengise ifama, imeyile, amahashe nantona ekwakuyiyo kwaye akukho nto yayinokumnceda. Yayababingeleli babo babemxelele ukuba angaze aye kwinto enjengaleyo. Kodwa ngenye intsasa wakhangela izantsi wayehlala phezu konqweme phaa phezulu apho yayikhona ifama yakhe. Baze wabona icele elikhulu labantu lingqonge indoda phaa ezantsi baze bathi yintoni leya. Kwathiwa nguyesu wasenazarete lowa. Kwangena ukuzilahlela. Wathi ndingumntu nje ongaqaphelekileyo. Yindi kodwa ukuba nje ndingachukumisa umkukumbelo wengubo yakhe ndiyakuphiliswa. Kwaze wedlula kuye wonke umgxeki nayo yonke enye into kodwa ngoko wayakufikelela kuloo ndawo wachukumisa ingubo yakhe esekuzilahleleni. Wathi akwenza njalo wajika wathi ubani lo undichukumisileyo. Wonke ke bakhanyela kodwa wabhekabheka wayenesipho sikathixo esikhulu ngaphakathi kwakhe wayenguthixo. Waze wafumana umfazi omncinane wamxelela ukuba ithombo lakhe legazi lalinqamkile. Ukuzilahlela kwamqhubela ekwenzeni loo nto. Yayikukuzilahlela okwaqhuba okwaqhuba ukumkanikazi wasezantsi. Weva ukuba isipho sikathixo sasisebenza ngosolomoni. Ukuzilahlela kwamqhubela kuloo nto. Kwakuzilahlela ngabantu abo njengawe njengam. Babengahlukanga nganto kuwe nam. Babe nezimvo ezintlanu babesidla besela njalo njalo njengokuba sisenza bephila besifa. Babe ngabantu. Oko kwamqhubela kokunjalo ukuzilahlela kwathi wathabatha inxenye yobukumkani bakhe. Kwamqhubela kwindawo yokuthi angabi nakucinga ngama-Ishumayeli awayeya kumkhuthuza intlango kwezo ntsuku zakhe ezingama-90 phezu komqholo wenkamela inqumla intlango yeSahara. Ukuzilahlela uyaya nakanjani na? Waze wathi akufika apho kwakungekho nto yayifihliwe kusolomoni koko wamxela izinto ayefuna ukuzazi. Ukuzilahlela uyesu wathi uyakuvuka ngomhla womgwebo kunye nesizukulwane asigwebe kuba omkhulu kunosolomoni ulapha. Ukuzilahlela xa ndibhala ndisenokuthetha oku kungekudala kwixesha elidlule ezantsi emexico ndabona into ethile yokuzilahlela. Ndandisandula ukufika eqongeni apho kwindawo enkulu yemidlalo abantu babelapho kusukela ngentsimbi yethoba ngaloo ntsasa kwaye ngoko kwakumalunga nentsimbi yeshumi ngobo busuku. Indoda endala impama kubusuku obungaphambi kobo impama ngokupheleleyo isithuba esimalunga nama-30 eminyaka yamkela ukubona kwayo yayihamba ijikeleza esixekweni ngaloo mini ingqina. Isitha esidala sempahla sihleli apho mhlawumbi ama-30 okanye amane eyadi siphakame kangaka izityali nje ezindala. Kwakukho mhlawumbi ama-45,000 abantu apho neminqwazi emidala netyali eyayizezabo. Ndiyaqikelela ukuba kwakufanele ukuba bagqibe ngazo phakathi kwabo yabe igalela imvula. Baze bandihlisa ngentambo ngapha yakodonga ndayakufika iqongeni. Umlungiselele indoda eyayihleli apha bamzisa engiye nentombi yakhe ivela izantsi nijigeni imzuzembalwa edluleyo. Wathetha malunga nomzalwana Anet yamkhumbula apha ukwisitalato sokuqaqawuli ngokuhlanje. Umzalwana wamend wayelapho waze wakhulula ityasi yakhe wema emvuleni wayinika umzalwana uJack Moore ukuba inxibe kuba uJack wayengcangcazela. Abasemazantsi babesele beza koma ingqele kuloo mvula ibandayo apho eMexico. Yayingelowo emi apho wayeubilly paul weza kumnyana wam wathi tata kuyakufuneka wenze into kukho umfazi omncinane ummexico phaa ezantsi onosana olufileyo olufike ngale ntsasa andinamadiko onaneleyo anokumbamba kubaphuma emzeni. Ukuba ubeka izandla kulaa ndoda wayinika ukubona kwayo ukubeka izandla kusana lwakhe olufileyo kwakunolunika ubomi balo. Wayengumkatolika kwaye yena babengenakumbuyisa umva. Waze umzalwana wespinoza nabanye bandixelela ukuba asisenamagadi omthandazo aseleyo kuyakufuneka ulinde kude kube kobunye ubusuku. Wathi usana lwam lufile lufike ukususela ngale ntsasa ndinyanzeleke ukuba ndingene phaya. Wayesiza ke ikhadi lomthandazo liyikhola ekho bababeka emgceni ngokulandelela namadikona malunga nama-300 awayelapho. Wayephuma nje kanye phantsi kwemilenze yawo aze axhume emkolo kuwo abaleke nolusana lufileyo aze awe phakathi kwawo. Wawungenzi mahluko oko kuye wayezama ukufika phaya wayezilahlele. UThixo wathetha entliziyweni yakhe esithi uThixo unokuphisa ngokubona angaphisa ngobomi. Oh bethu wayezilahlele kwakukho into evuthayo ngaphakathi kuye. Oh bantu bagulayo ukuba ndingavumela oko kutshiseka ngaphakathi kwenu okwemizuzu embalwa ndikhangele ukuba kuya kwenzeka ntoni na olo hlobo lokuzilahlela. UThixo wayenokuphilisa le nkwenkwe encinane ngobunye ubusuku wayenokuphilisa le nenekazi lenomhlaza aphilise le ndoda enze oku unkosazana Florence Nightingale owama-30,000. Yena lo ubungqina ungenakuphikiswa evusa abafileyo ephilisa abagulayo nayonke enye into. Ukuba nguthixo unokwenza loo nto unguthixo izolo unguthixo namhlanje. Yiba nokuzilahlela naye niyakufumana ukuthi ile okunokwenziwa ngoko koko kuzilahlela wathi golo engxamile ndathi kumzana uJack Moore ndathi akandazi akazange andibone akazi uba ngubani nalo ulapha phezulu eqongeni laa mfasinane womkatolika ngoko wayengenakwazi nokuthetha igama elinye lesingesi ngoko uyakwazi njani ukuba ngubani na ndathi ihla uthandazelo losana kwaye loo nto iyakumanelisa ukuya kuhamba ke wathi loo nto ayikubanga yayiyingxolo nje eqhubekayo phaa ezantsi wayeqhuma enyuka waye wonke umntu wayesuka akhale wayebaleka edlula phezu kwamagxabo abuyawe phakathi kwabo aze afumane iinyawo ezimbalwa okubheka phambili baze bazame ukumtyhala abuya aphumele ngaphandle nangoke ebuya kanye phakathi kwemilenze yabo ephethe olusana ephazamisa amadikona yonke enye into okwakungenza umahluko wayenyuka esiyapho phezulu kwakunyanzelekile ukuba afike akwenza umahluko nokuba kwakuyintoni na wayeza kufika phaya ngoku wayelobali nje elifana nomfazi wasishunene elo kuphela oko kwakumalunga namashumi amathathu anesihlanu amakhulu eminyaka eyadlulayo oku kumalunga neminyaka emithathu edlulileyo okanye emine yabona asenokuba yinto enye ngufuba nje xa ukuzilahlela okufanayo kuthe kwavela kuyakufaka uthando nokholo apho kwelo thafa ledabi ukuze ubange oko okufunayo ngokuba kwisithembiso sikathixo ukuba ungakufumana injalo kanye loo nto ndajika mna umlungiselelo okanye umbhangeli waloo ndawo ndajika ndamsizela loo mfazi kodwa akukho kuzilahlela ndiyabona ndajika ndacinga ngemzana Jack uyakumthandazela kube kuphelile ndajika ndathi njengokuba ndandithetha ngoku ubukholo ndadwa ngaphaya phandle nanko umbona ndabona usana oluncinane luhleli apho ubuswana obumnyama usana lwasemexico lungena mazinyo lwaluluhleka luhleli phaya phandle ndathi yima umzuzu ukuzilahlela kwakhe kwaquba umoya engcwele ukuba guqule inkonkoma yam kwatshintsha amehlo am kwandibonisa usana lwakhe luhleli apho kona kwathuma umoya wabuya ndathi yima umzuzu ndiziselenolo sana nako isiza nento encinane emanzi evuza amanzi kwingubo eluhlaza namhlophe into encinane efileyo emalunga kangaka ude wayenomnqamlezo ezandleni zakhe okanye irosari ukuze enze aba amaria ndamxelela ibeke phaya loo nto ayiyomfuneko wenyuka wasondela apho ndandikho waze wakhala wakhwaza phatha into ethetha father ndathi musa kuthetha loo nto uyakholwa waye wayithetha loo nto yena ngespanish kuye kuba wayekholwa ewe wayekholwa wambuza ukuba angakholwa kanjani na wathi ukuba uthixo anganika elaxhekho ukubona kwalo angalunika usana lwam ubomi amen ukuzilahlela kwamqhubela kuloo nto kungekho nto konke kwelam icala ndabona njengumbono ndathi nkosi yesu ndibone umbono osana oluncinane isenokuba lolu malunga nelo xesha lwakhabala zinyawo zalo lathi wawawa ndathi landela ugqirha afumana okubha ingxelo ebhalweyo esuka kugqirha ukuba usana belufile waye ugqirha wayebhala loo ngxelo ukuphefumla kolwasana intliziyo ime ngale ntsasa eofisini yam malunga nentsimbi yethoba lwafa lunesifo sengxele esiphindaphindeneyo o usana olo luyaphila emexico ngobuhlwanje ngokokwazi kwam ukuzilahlela kwangena kuloo ntliziywana kamama omdala elilela usana lwakhe owayebone uthixo esenza ephilisa amehlo endoda imfama waze wazi ukuba angaluvusa usana lufileyo ukuzilahlela xanithe nandifuna ngentliziyo yenu iphela ndiyakuniva yabona ubukumkani umthetho nabaprofeti kwabakho kwathi kwanguyohane ukusukela ngoko ubukumkani bamazulu buyasinyela abantu bangena kubo ngokugonyamela awumi nje uthi nditsale ngentamo nkosi undityhale ndingene phakathi uyanyanzela ukungena kubo uba nokuzilahlela phakathi kobomi nokufa ndinqwela ukuba ndibe bendinexesha lelinye ibali ebendilicinga khona ngoku lo mfazi intombazana eyathabatha indlela engeyiyo nendlela eyathi ngayo yabe iguqule amakhasi amatsha nezinto ezinjalo yade ndathi dade yaphakama yathi ndiyakholwa ukuba ndiza kuphila ndathi hayi hayi hlala apho yaye ngoko into yokuqala uyazi yaqalisa kuthandaza kancinane kwaze ngokuthetha yaye ikhwaza ngokukhwaza emva komzuzwana yaba nokuzilahlela yathi o thixo ndisindise iqumrhu leziyobisi lalingena kulinyanga akukho nto iyenye inokwenza oko kodwa lawo makhulu amehlo amnyama ekhangele kum inyembe zisihla ngezidlele zakhe wathi kukho into eyenzekileyo o ewe mhlekazi kukho into eyenzekileyo kwaba nokuzilahlela masibe nokuzilahlela malunga noku phakathi kokufa nobomi ukuba ukwazi ukuzilahlela musa ukuza apha ukuba uzilahlele iza apha ukhangele uya kufumana into kanye nje ukuba ufike apha masithandaze. In desperation. ngoku zilahlela khangela ubukumkani bukaThixo kuyakuza phezu kwakho hawu wethu wasezulwini ndikuthandaza egameni likayesu ndiba nenceba kuthi nkosi uqalise ngaphakathi kwethu ukuzilahlela o nkosi thixo ndiba nenceba kuthi ndiyathandaza wenze ukuba abantu bakufune ngokuhlwanje ngeentliziyo ezizilahlelayo yazi ukuba ulapha nkosi isekwanguwe izolo namhlanje nangonaphakade ke ngoku bangaba bantu banomqondisi bathe bedlula ekufeni bangena ebomini bagugukileyo ukusuka kubomi obudala behlabathi ukuya kobutsha benze njalo igazi lityhojiwe kwaye thixo banike uphawu lomqondisi banga bangathabathwa umqondisi obawubeke ezandleni zabo abo bagulayo bathi ndiyimveliso ethengiweyo kathixo ndikukristu kwaye kuye akukho kugula ndikukristu kwaye kuye akukho sono ndikukristu yaye kuye akukho kungakholwa ndisingela phantsi yonke into athe umtyholi wandixelela yona ndithabatha umkonzo wam athe wam wahlatywa ngenxa yeziceko zam watyinyuza ngenxa yezenzo zam ezigwenxa ubethwa lokuba sibe noxolo lwaba phezu kwakhe nangemivumbo yakhe ndaphiliswa kwaye ngoku ndibambe umqondiso athe uthixo ngoba uthixo undiqaphele loo ndongo umntu othengwe ngegazi lenkosi uyesu kwaye ndibambe umqondiso wokufa kwakhe ezandleni zam ngokuba wavuswa kwakhona kwaye ndingowakhe yena ungowam ndihamba ndinokholo oluzimiseleyo ngokuba ukusukela ngobusuku ukuya phambili ndiyakholwa kuthixo kwaye ndiyakuphiliswa ndakufika apho ndihlangabezane noko kwimfuneko ngokuba amazwi okugqibela awawa kwimilebe yakhe yayingala ukuba bathi babeka izandla kwabagulayo baya kuphila siphe oko nkosi kwanga kungangena ukuzilahlela uba sikucela egameni likayesu amen cinga nje ndizimisele
I can, I will, I do believe. Can, I will, I do believe. I can, I will, I do believe that Jesus heals me now. Oh, I can, I will, I do believe. I can, I will, I do. Just think I'm determined. I can, I will, I do believe that Jesus heals me now.
You believe that?
I'm determined. I'm determined by the grace of God.
ndizimisele ngobaba lukathixo uba ndisayikuma kude kubekho into endihlelayo kwaye ndiyaphaa phezulu uya kubekwa izandla ngoku uthixo akazange asilele kuthi kwaye ndiyakholwa ukuba ugqirha omkhulu ngoku ukufuphi ndiyakholwa ukuba uthixo obhala elalizwi ndiyakholwa ukuba uthixo owenza idini ndiyakholwa ukuba umqondiso kathixo osihlambululayo kwisono ngokuhlanje umqondiso ubomi bakhe buqu kulapha phakathi kwethu ndiyakuba nani kude kube sekupheleni komhlaba usaya kuba mzuzwana ihlabathi lingabi sandibona ke ninani yakundibona kuba ndiyakuba nani ndibe kuni kude kube sekupheleni kwehlabathi ndiyakholwa eloo nto ndithembele kuye ndiyakholwa ukuba uya kukwenza oko andikholwa ngoku nje ukuba ndiqalise loo nto ndibona imibono ivela amen imibono ebalulekileyo yenkosi ithetha izinto ezibalulekileyo amen ukuba ndiqalisile kuloo nto siyakuhlala apha ubusuku bonke niyakukholwa niyakholwa amen ndiyakholwa kuloo nto ngentliziyo yam yonke inenekazi elincinane eliphaya phandle livela kumzana uphoma alazani nam lisuka egeorgia kwaye lihlutha inkathazo yamanenekazi ukuba liyakukholwa ukuba uthixo uya kuphilisa uya kuyenza loo nto andizange ndimbone lo mfazi ebomini bam kodwa yiloo nto inkathazo kuye laa mfazi kuncinane andazi nowakhe wawuvana umyalezo ngaphambili okanye hayi kodwa ngeli thuba bendishumayela apha mbonile kholwa nje kuwo ubone ukuba uyinyaniso na amen ukuba nje ungakholwa injalo loo nto eli nenekazi lihleli kanye apha emvali khathazwa ngumqolo lihlupheka kakhulu igama layo nkosikazi wisto ukuba uyakholwa ngentliziyo yakho yonke uyesu kristu uya kuphilisa andizange ndimbone lo mfazi ebomini bam kodwa uhleli phaya ehlupheka unxibe iloko etyheli ingaba kunjalo kulungile ingaba sazani ewe kulungile mhlekazi ungagoduka uphile uyesu kristu uya kuphilisa amen omnye umfazi osandula kukubamba oko inkathazo yomqolo uhleli ngaphaya unenkathazo yomqolo unenkwenkwe yayeikhathazwa intloko ye injalo loo nto unkosikazi phakha igama lakhe ukholwe ngentliziyo yakho yonke noyesu kristu uya kuniphilisa nobabini amen asazani injalo kanye loo nto amen kholwa ngentliziyo yakho yonke nali ixhego ndihleli apha emva lisuka emichigan nenkathazo ezindlebeni zalo olicinga ngamazwi inkathazo yasemoyeni ingaba kunjalo uyakholwa ukuba awazi nokuba nguthixo na okanye into na beyithetha nawe uva ingxolo ezindlebeni zakho andazani nawe ngokupheleleyo ukuba kunjalo phakamisa izandla zakho kwaye yiloo nto eyenzekayo ayisayi kukuhlupha kwakhona uyesu kristu uyakuphilisa niyakholwa kugqirha omkhulu ndingathetha nawe kodwa usuka enorway kwaye awunakuyiqonda intetho lulwimi lwasenorway kulungile mcele ukuba goduke ekholwa dade uba uyakwazi ukumthetha mcele ukuba inkathazo yakhe entloko iyakumyeka ngoku niyazi ukuba ndimazi ize apha esuka enorway ukuza kuthandazela uyela emva indoda ephilileyo amen ow uyesu kristu sekwanguye izolo namhlanje nangona phakade yintoni na laa ntsika yomlilo ingumoya oyincwele ngulaa mqondiso la yesu kristu uyaphila kwaye xa abantu kudala kakhulu bambona esenza ezo zinto waba nokuqonda iingcingane zabo ngokuba wayelilizwi kwaye ilizwi libukhali kunekrele entlangothi mbini lingumqalulo wengcingane nezintso zentliziyo amen ndibone amanzi esithithane le nkwenkwe iselula isiza ivile yafunda incwadi ingaphaya yabhala ngesnorway yaze yaba nokuqonda umntu othile uthethe nayo nenkathazo kodwa ukuba iyakukholwa ngentliziyo yonke inkosi uyesu izawuyiphilisa ihambe indlela ende ukuza apha usizana lo mntwana kuloo nto luzama ukuzinyakathisa kwaye siza kumbeka izandla emzuzwini nje niyakholwa amen kumangalisa njani obe ugqirha omkhulu ngoku kufuphi dade upiapho okoyo laa dade wangqini nalaa dade ungomnye ukupiano ndifuna ukuba nize ngokukhawuleza ukuba ninako nisiphe ingoma laa gqirha mkhulu ngoku kufuphi uyesu onovelwano ndifuna abantu abakulo mgca ulapha abafuna ukuthandazelwa bancede behle kweli cala apha ngomgca nje omnye ngexesha mzali unevel ungayenza loo nto ukuba unakho uphi umzali ukeps okanye omnye wabo baculisi kunjani ngomzali wangqini okanye umzali ukeps okanye omnye umntu aze apha azokuculisa asikhokele ngengoma ukuba unakho ingaba umzalwana uphomlo wabazalwana kulungile akulungile mhlekazi intle loo nto kulungile wonke umntu wesemthandazweni khumbulani ukuzilahlela yabona ukuba ukuzilahlela kuya kwenza ntoni ukuzilahlela kuya kuqhuba uwele ulwandle ukuzilahlela kuya kuqhuba usuka kwesinye isizwe ukuzilahlela kuya kuqhubela naphi na utata uthandekayo nentombi yakhe ngokuzilahlela bazame ukungena bangena nayo yonke enye into bahlala phantsi nakanjani na imizuzu embalwa edlulileyo umoya oyingcwele wayikhulula loo nto apha enkonzweni kanye phambi kwabe ndingene apha o Nkosi Yesu siphe uve umthandazo wesixaka sakho Nkosi yathandaza ukuba uhlangabezane nomuntu ngamnye kwaba siza kubathandazela egameni likaYesu mabathi abo bazilahleleyo ngoku abo baziyo ngenene ukuba niza kuphiliswa inganjengokwazi kwam likhulu kwikhulu elibenjalo ukusuka kubusuku becawe ephelileyo abathe baphiliswa kule veki khangela uyeza yabona sele niphilisile uzise ilizwi lakhe alingcinele ubonakalisa ubukho bakhe akukho mntu unokuzenza izo zinto ngaphandle kukathixo niyayazi loo nto ngumqondiso kamesiya kwaye niyazi ukuba mna ndingomesiya ngoko nguye ngoku nguye lo uqondakalisa yonke into kuni ngoko oko kumelwe kukuyifaka ekuzilahleleni oko kumelwe kukuyifaka umbane le ndawo uchukumise hayi ngokufana nje nomqinga umlilo kumbhobho werhuluwa ngokuqinisekileyo kwaye oko kumele kulidubulisa ukholo nonothando nokuzilahlela kuqhubele abantu ngaphakathi kanye kumkani bukathixo ukuze bakholwe ngentliziyo yabo iphela. Niyakholwa ngoku umntu ngamnye kuni? Ulungile ngoku Billy bonke bafumene khangela apha umzuzu nje andikhange ndikubone ixesha elide kodwa uyagula ukhathazwa into ethile njengesisusegazi indlalo loo nto iza kuphela iza kukuyeka ndiyibone isihla iphuma kuye saqala ukungapha akukho nto inokufihlwa kuthixo khona ngoku andikhange ndibone uthona isithuba senyanga ndiyaqonda kodwa ndibonile ukuba unaloo nto ebenayo akanayo ngoku masithobe iintloko zethu kungabikho neliso iliso elivuliweyo nelinye iliso eliyakudonga masithi wonke umntu abe semthandazweni aze uBilly Paul okanye umzali uNeville abe mnye abize umdla olandelayo yakuba lixesha ngoku wonke umntu abe semthandazweni siza kuzama ngoku lo mgca uphakathi uyakuza ngakwisandla sakho sokhohlo xa ubizwa ngoko ke umgca okwisandla sasekhohlo ngapha uze ngakwisandla sasekhohlo sakho xa ubizwa umzali uNeville uza kunibiza ngoku ingaba kukho abazalwana abathile apha abayakuthanda ukumapha ukuze babeke izandla kwabantu njengokuba bedlula kunye nam nabani na kuni bazalwana bangabalungiseleli namkelekile ngenene ukuza nime kunye nam ukuba ndinako asiyo nto yakuqala ninawo amalungelo okuthandazela abagulayo njengokuba ndinjalo nam ndiyazi ukuba umoya oyingcwele ulapha nabani na ungayinabo ikholelwa loo nto ikho into engindonakele kuye kulungile masikholwe ngoku ngeentliziyo zethu zonke ukuba uthixo uyakusipha ezinto sizicelayo yiba nokholo ngoku musani ukuthandabuza yaye wonke umntu makathandaze omnye ethandazele omnye yathini ibhayibhile sivume iziphoso zethu omnye komnye sithandazelane ukuze nina abantu bangena emfeni nje ukuba ezandla zikuthukumise uhambe uphume apha onwabe kangako udumisa uthixo okuphilisileyo kulungile wonke umntu esemthandazweni ngoku ngeli thuba umzana ucaps akhokela emaculweni Nkosi Yesu ngoku sincede ndiyathandaza ngegama likaYesu Kristu ukuba umoya oyingcwele achukumise umntu ngamnye kwaye banga bangaphiliswa njengoba silandela imiyalelo yakho yokubeka izandla kwabagulayo uthe bayakuphila siyakholwa iloo nto bawo egameni likaYesu amen kulungile wonke umntu abe semthandazweni ngoku njengoba siqalisa ukuthandaza okokuqala inkwenkwe encinane egulayo kwinqwelwana enamavili beka izandla phezu kwalo mntwana egameni likaYesu Kristu ukuze abe nokuphiliswa ewe mhlekazi egameni likaYesu Kristu Bangaphi abakholwayo ukuba uThixo unako uqinisekile entliziyweni yakho ngesiqiniseko esiqiniweyo ukuba uThixo usiphendule isicelo sakho ngenxa yokuba uthobele ilizwi lakhe. Kwenzekile, kuphelile, kwenzekile. Kholwa kuye ngentliziyo yakho yonke ukuba ngumsebenzi ogqitywayo lowo. Ngoku khangelani kule veki ukuze xa nibuye lapha kwakhona ndikhangele ukuba kwenzeke ntoni na. Ndiyaqonda ukuba ngexesha levekezayo ndiyakubuya inkosi ithandile, ndiyakube ndiqhuba umgca womthandazo kwelinye lamagumbi kwela gumbi elincinane ndiza kulithabatha, ndiyabona. Ndiyakholwa ukuba lixesha lokutumbulula ngoku, uyabona yure. Ndifuna ukuza apho ndinokuzisa abantu khona abe mnye ngexesha, ndisebenzane nabo ngamnye ndide ndifunisise ndifumane malunga noko baze ke baqhubele phambili ngolo hlobo ndide ndihlale kanye nabo ngelo xesha. UThixo anisikelele nonke, sivuya kakhulu ukuba nibe belilapha. Le kunye nani, ingaba ninomqino ngoku? Ingaba nisekuzilahleleni ukuzilahlela kwenu ebelinako ngenxa yempiliso yenu? Ingaba kuphele yonke into ngoku uthando nokholo nethemba lokuba uThixo uyakwenza oko wathembisa ukuba uyakwenza? UThixo uyakuyenza loo nto. Baba bantwana abancinane bosibini okanye isithathu apha ngokuhlwa nje bekwinqwelo ezinamavili, ndisiza kukholwa ngenxa yabo bangabantwana uba bayakuphiliswa nabo. Baza kuphila, anikholwa? Amen. Bayakuphila. Iyakwenzeka oko kubo, uThixo watsho. Kwaye sizilahlele saye siyakukholwa kuloo nto ngoku uba kuyakwenzeka. Ngoku iinkonzo zethu zidibanisa nje into enye kanye emva kwenye. Ngoku siza kuzindulula isikwele kwabomele ukuhamba ke ukuba ndibona kakuhle kumalunga nemizuzu esibhozo kubethe intsimbi yeshumi. Ukuba ndizawuhamba siyavuya ukuba nibe benilapha kwaye sifuna ukuba nibuye nibe kunye nathi. Ninonke emva kokuba sinile niyawuhlala phantsi kwakhona ukuze abo bahambayo bahambe ngokuzole kangangoko kunokwenzeka, ukuze ke sibe nenkonzo yomthendeleko kwangoko emva kwaloo nto. Niyamenywa ukuba nihlale ukuba ninakho. Ukuba ninakho uThixo anisikelele, nindithandazele, ndiya kunithandazela. Kwaye nikhumbule nigcine umqondiso ujojiwe nize nizilahlele, ninyanzela ukungena ebukumkanini bukaThixo. Amen. Ngoku siza kucula iculo lethu lokundiluka ukuba ninakho, yaye thabatha igama likaYesu uhambe nalo sisaphakama. Khawula isandla somnye umntu uthi inkosi ikusikelele mzalwana wam ongumhambi dade, ngokunzulu ngokunyaniseka ngentlonipho nangamaqhina obuhlobo bobudlelwane bobuKristu. Khawula isandla somnye umzalwana nodade. UThixo anisikelele nonke nihlangene, yamangalisa. Ngoba ubumnandi bobudlelwane bomqondiso omkhulu kaThixo umoya oyingcwele wanga ngahlala ngobutyebi nani nonke side sibuye sihlangane kwakhona. Ubabalo lukaThixo luhambe nani, lubethe iindlela zokufa zimke phambi kwenu, lugabula indlela yenu ukuze nibe nokubona uYesu njalo phambi kobuso benu kwaye anisayo kushukunyiswa. Bawo wasezulwini, sinikela le nkonzo, le nkonzo yale ntsasa ezonkonzo noko kwenziweyo, nalo lonke uzuko kuwe, sinikela kwemibulelo nendumiso ngenxa yokusindisa abantu nokuphilisa abantu nokusipha ubabalo lwakho olukhulu esikhangele kulo sonke sisindise. Indlela esikubulela ngayo ngaloo nto, yiba nathi ngoku side sihlangane kwakhona. Hlangana nathi emthendelekweni, yiba phezu kwamavili wabo baza kuqhuba Nkosi besiya kumakhaya abo. Bakhokele kwezeholide zintlongontlongo ukuze kungabikho kwenzakala naNkosi iyakuza kubo. Egameni likaYesu Kristu siyacela, amen. Kulungile, thabatha igama likaYesu uhambe nalo kwakhona ngoku. Wenza ntoni ngoko? Ngokanye phambi kokuba sihlale phantsi ngelithuba isithwele sisazolayo ngoku silungiselela umthendeleko. Ubani phazami asingomzalwana ubulelo umlungiselele ndahlangana naye ngapha eAkhanso kungekudala kwixesha elidluleyo bendicinga ukuba nguye bendingaqinisekanga. Ubuze apha phezulu ukuza kusikelela umntwana omncinane kusasa nje. Bendicinga ndizange ndihlangane nawe kungekudala kakhulu kwixesha elidluleyo apha eHot Springs eAkhanso. Nawe kwakukho into eyayiza kwenzeka waze umoya ongcwele wayibiza, ingaba kunjalo? Ndithe nje ndiye ndacinga njengoko ndacinga ngulaa mzalwana lo, ndiyavuya ngokuba ulapha mzalwana uBlair.
Now I'm going to ask Brother Blair if he'll pray for God to make us clean now for the communion that's fixing to take place. Will you, Brother Blair?
Ndiza kucela umzalwana uBlair ukuba athandaze uThixo basicoce ngoku esilungisela umthendeleko oza kuqhuba. Ungenza njalo mzalwana uBlair?
Yes, Lord.
Father, knowing that your body was broken for us.
Yes, Lord.
And your blood was shed for us.
Yes.
And Father, it's by faith in that today. It's by faith in the institution of the Lord.
Ewe. Ewe, Nkosi. Siphe oko, Nkosi.
Yes.
Ewe, Nkosi. Ewe, Nkosi. Ewe, Nkosi. Ewe. Ewe. Amen. Ningahlala phansi ngoku ngabanye. Ke ngoku kwi-organ dade ukuba nje nonke ningadlala kukho umthombo ozaliswe eli gazi. Ke ungaqala ngeyakho uyise apho nokuba kwintoni na ukuba kuyimfuneko. Kulungile, isifundo ngoku kukuba siya kuba siya kuzola okomzuzwana. Ewe dade, lungile dade, ungakhangela nje apha ude uyifumane. Kuya kulunga ngoko nokuba intoni na ilapho yileyo. Lungile dade. kulungile umzana uNeville uzafunda inkqubo yomthendeleko ke ngoko amadikoni azakuza kubakho abasemzini abalapha kwisitulo ngasinye azise kumgca ophakathi nomgca njengokuba sisiza ngokulandelelana ngomgca ukulungiselela umthendeleko ke ngoku nangani ngaqamnga ngoku kumbulani uIsrayeli wawudla esekuzilahleleni kule lonke uhambo akuzange kubekho namnye ubuthathaka kubo ekupheleni kweminyaka engamashumi amane. Le yimpiliso engcwele kananjalo. Inkosi kusikelele mzalwana Neville. Kuba mna ndakwamkela kuyo inkosi oko ndikunikelayo nokukunikela kuni okokuba inkosi uYesu ngobusuku yanikelwa ngabo yathabatha isonka yaza yakuba ibulele yasiqhekeza yathi thabathani nidle ngumzimba wam lo owaphulelwa nina oku kwenzeleni ukundikhumbula. Kwangokunjalo yathabatha nayo indebe emva kokuba kudliwe isithi le ndebe ingumnqophiso omtsha osegazini lam ngamaxesha onke enisukuba niyisela oku kwenzeleni ukundikhumbula. Kuba ngamaxesha onke enisukuba nisidla eso songa niyisele loo ndebe niyakwazisa ukufa kwenkosi ide ifike. Ngoko ke osukuba esidla eso songa ayisele indebe yenkosi ngokungafanelekileyo ngoba netyala lomzimba negazi lenkosi. Makazicikijeke ngokwakhe umntu aze ngokunjalo adle kwisonka eso asele kwindebe leyo. Kuba lowo udlayo uselayo ngokungafanelekileyo uzidlela aselele ukugwetywa engawuqaluli nje umzimba wenkosi. Ngenxa yoku baninzi phakathi kwenu abasele amandla nabayimilwelwe banele nabalele ukufa. Kuba xa besizicalula ngesiba sigwetywa sigwetywa nje ke siyaqeqeshwa inkosi ukuze singasindelwa phantsi ndawonye nehlabathi. Ndiphethe isonka somthendeleko sishwabene siphekekile simele umzimba kaYesu Kristu ngesonka eso sifungelo sikrazulweyo xa nendlela yokuya kwingcwele yengcwele. Bawethu wasezulwini esi songa silungiselelwe ukuba simele lowo waphukileyo okrazulweyo umzimba zanga ngabanye njengoba sisizuza akwaba bekuya kufana nokuba besiyenzile loo nqulequ kwaye akwaba besiya kuba noxolelo lwezono zethu nendlela eya kwingcwele yengcwele ukuze sihlale kubukho bakho kubomi bethu obuzayo na yonke imihla esiza kuyiphila apha emhlabeni size sibe nawe kubomi okunaphakade. Siphe bawo sikelela esi songa loo njongo sisekelezelwe yona egameni kaYesu. Amen. IBhayibhile yatsho ukuthi emveni kokuba esithabathile wasiqhekeza isonka ngokunjalo wathabatha indebe akuba edlile wathi le indebe yomnqophiso womtsha osegazini lam elaphalalela nina yanga inkosi ingaphisa neentsikelelo zayo phezu koku sisathandaza. Nkosi Yesu ndiphethe apha igazi lomdiliya ingevela kwidiliya baye bawo imele elo gazi linqabuleyo lisenza msulwa thina nalapho kwathi kwavela khona umqondiso. Ndiyakubulela ngalo bawo fana ngalo mqondiso wena watsho ukuthi lowo okudlayo aze akusele oko unobomi naphakade kodwa ndobuya ndimvuse kwakhona ekupheleni kwexesha. Ndiyakubulela ngesi sithembiso kwakhona bawo siyakuthanda ukuba uzihlambule iintliziyo zethu sihlanganisene ukuze sibe nokufaneleka ngokholo lwethu sisazi ngaphakathi kwethu ukuba sifanelekanga kodwa ukholo lwethu aliyokusilela ukuba silamkele ngokugqibelelwe igazi likaYesu Kristu. Siphe oko bawo waye yingqalisele wayini ukuphumeza injongo yoko ithetha kona akwaba nabani na oyiselayo le wayini ngokuhlwanje aze athabathe esisonka anganamandla olo hambo lulele phambi kwakhe. Siphe Nkosi akwaba bebeya kuphila bomelele bazalise ngumoya wakho de uYesu abuye. Amen.
Is one of the most solemn, sacred, sweetest worships there is in the church service. There was two things left, as three things to do, that as orders and ordinances. So many people try to say, we got an original nail, we got a piece of the cross, but there was three things left, Lord's Supper, baptism, feet washing. Those are three orders that was left to the church. And tonight seemed to be a very special time for me. As I stood here and just watching, usually I'm constantly in prayer, but tonight watching the different families, to see some of them families that's come here since I was a boy, preacher, stand here with sawdust floors. And some of them are new. But watching the man come with their little wives and family and see how they prefer one another and the sacredness of that, how they watch their children, see the little lady and her hands reach out and think that little hand's washed and wiped the tears from the baby's eyes. Then I've seen the families come up that I've been in their homes when they were sick and the fever children. The Lord Jesus make their children well. I see them when they had family trouble. The Lord helped me to get it smoothed out. See them happy again. And I just think hard it would be when we go to that great wedding supper. I'm so thankful that the Lord has let me be a friend to you and help you. That's what I'm here for. And I just think how long, how many years. This is about, I started preaching about 1930. And this is about 32 years for me now. 33 years I've been preaching. And all the struggles and trials, and it looks like, oh, when we come up here, it's all forgotten. You just seem like it's something about communion. It just takes all the twist out of things, taking the communion. Lord bless you. The elder now is going to read scripture for the people are certain.
And supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he was come from God and went to God, he riseth from supper and laid aside his garments, took a towel and girded himself. After that he poureth water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel wherewith he was girded. Then cometh he to Simon Peter, and Peter saith unto him, Lord, dost thou wash my feet? Jesus answered and said unto him, What I do thou knowest not now, but thou shalt know hereafter. Peter saith unto him, Thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, If I wash thee not, thou hast no part with me. Simon Peter saith unto him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. Jesus saith to him, He that is washed needeth not save to wash his feet, but is clean everywith. And ye are clean, but not all. For he knew who should betray him. Therefore said he, Ye are not all clean. So after he had washed their feet, and had taken his garments, and was set down again, he said unto them, Know ye what I have done to you? Ye call me Master and Lord, and ye say, Well, for so I am. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, ye also ought to wash one another's feet. For I have given you an example, that ye should do as I have done to you. Verily, verily, I say unto you, the servant is not greater than his Lord, neither he that is sent greater than he that sent him. If you know these things, happy are ye if you do them. May the Lord bless the reading of his word. As many as will partake, the man will wash feet in this room over here, and the ladies will wash feet in the room to the left over here, in the little baptistry room. Mighty happy to see as many as would like to and can to come and participate with us in this foot washing. Shall we stand again? To those who must go, again we say we are really thankful and appreciative before God for this good day that has been such an encouragement to our heart in seeing the great and mighty presence of our God to come into our midst, to be here to encourage us and to bless us. As we bow our heads together, we'll ask Brother Earl Martin if he'll dismiss the ones that needs must go.